Blog Talk Radio.
N'abatumirwa batatu turi kumwe ndetse n'uwa kane turi buze kumva mu butumwa twohereje ubwo ndaba ndi kumwe na Jovin Bayingana, ndi kumwe na Shire Kamana, ndi kumwe ndetse na Tabitagwiza na Pastere Habimana Jean-Claude. Mukanya rero ikiganiro cyacu kiratangira.
Shaka radio iteme, wumve radio iteme. Ni radio yacu, ni radio yanyu. Radio iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Canon nongere mpe ikaze bakunzi bacu kuri uyu mugoroba nk'uko nabimaze kubabwira ikiganiro cyacu tukaba tugiye kugitangira ariko mbere y'uko tujya ku nsanganyamatsiko cyangwa se ku ngingo yacu nyamukuru ndagira ngo mbanze mbabwire amwe mu makuru yacicikanaga mu Rwanda uyu munsi nyuma gato yaho Kayumba Christophe atangaje ko atangije ishyaka rya politike Kayumba Christophe akaba yasatswe mu magambo ya polisi bakavuga ngo basuye urugo rwe kugira ngo bagerageze gukusanya ibimenyetso ariko ntibashaka gukoresha ijambo gusa kandi ndavuga mu binyamakuru by'u Rwanda nk'igihe cyabitangaje ikintu gusa gishekeje muri ibyo nuko mu byo bamurega bavuga ko kwari ugushaka gufata ku ngufu ntibanavuze ko yafashe ku ngufu harabanyandike bavuga bati sugo barafata iki ko niba koko bitarabaye ari ukubigerageza kandi umukobwa ubwo yarivugiye ko yasohotse akirukanka akanereka n'umukozi wo mu rugo ko nta kintu yibye nk'uko ngo Kayumba yaravuze ko amutwaye ibintu asa umukozi we ko yamuhagarika ariko mu kindi gitangaje nubwo navuze ko kujya muri analyse y'amategeko mu Rwanda bigoye nuko Businge Johnson ministre w'ubutabera mu Rwanda yagize icyo avuga kuri urubanza aho yavuze ko Kayumba ngo adakwiriye kugira komante yakora cyangwa se icyo avuga kuri ibi birego aregwa cyangwa se akekwaho ngo kuko byatuma abantu bafatwa ku ngufu cyangwa se bafashwe ku ngufu batinya kujya ahagaragara ubushize navuze ko ntashobora gutera amabuye uyu mwana w'umukobwa cyane cyane ko ntazi ibishingiye muri ikirego ariko nkavuga ko kuba abivuza ari uko uyu mu Kayumba Christophe atangiye kuvuga ko agiye guharanira ubutegetsi nabyo ubwabyo bitatuma tutabitinda gusa Kayumba Christophe yaravuze ati na uyu mwana w'umukobwa mu minsi yashize yakomeje kumutumira mu biganiro nyuma ya icyo kirego bavuga cyabereye aravuga ati ariko ubundi mu makuru ngiyewe nsanzwe nzi nuko iyo wagize experience nk'iriya uba udashaka kubona uwo muntu muzinukwa ibyo ariko bigatuma gusinja byinjiramo kubera ko jyewe Jean Paul ntekereza ko icyaha Christophe Kayumba akurikiranaho kugeza ubu ari uko yagiye kwiyandikisha cyangwa se kuvuga ko azaharanira guhatanira ubutegetsi kuko ntabwo nibaza impamvu gufata ku ngufu ubu ariyo mpamvu aribwo bibutse ko ari icyaha gikomeye cyane ari uko avuze ko ashaka guhatanira ubutegetsi mu Rwanda. Iyindi nkuru nayo twumvise tutaratoza neza amakuru ariko ifite gihamya cyane cyane bitewe n'aho yaturutse cyangwa kuba informateri nuko ngo muri gereza yahitwa Mpanga hari za ambulance zirara zicicikana nijoro zitwara abantu ntizibatwara ku manywa bitwikira ijoro kandi bakaba barafunze n'abasura no gusurwa bakaba badasurwa ndetse abantu bahacunze umutekano ukomeye cyane mbere y'uko ibyo biba ariko ngo barabanje kuvuga ko ngo hajemo COVID ngo y'ubundi bwoko ndetse abantu bakibaza ko bamwe baravuga ko harimo ubwicanyi burimo buhakorerwa mu buryo budasobanutse ndetse bashaka kubihisha bitwikiriye COVID. Aya ni amakuru tuzakomeza gutohoza nitumenya arenze tuzababwira. Hashe nako Human Rights Watch yasohoye irindi kindi cyegeranyo aho irega u Rwanda kuniga ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Yavuze Damange bavuzemo bakarasira bavuze n'abandi batandukanye kandi ibyo ntabwo ari inkuru cyangwa se ibyo ntabwo ari ikintu kidasanzwe mu Rwanda. Icyo bakoze gusa nukongera kubirenuvera cyangwa se nukongera kubyibutsa ko nta cyahindutse mu Rwanda aho baherukiye gukora amaraporo ahubwo bigenda byiyongera. Idamange yaburanye yabwiwe ko azaburana agifunzwe ubwo yasabaga kuburana ari hanze cyangwa se akaburanira mu ruhame ibyo bamubwiye ko muri iyi situation turimo biriya ari byo byitwa mu ruhame. Andi makuru nsorejeho na makuru bavuga ku mitwe ngo ya gisirikare muri Congo yaba yarigaruriye ngo ibice bigera kuri 14 midugudu 14 cyangwa se tugi dutoya muri Masisi. Nkibaza niba ndetse sinageje nyine ubyibaza impamvu itangazamakuru mu Rwanda ritangiye noneho gushyira imbaraga hariya no kwerekana ko abarwanya ubutegetsi barimo FDLR ngo bafite ububasha n'imbaraga mu gihe hari amasezerano hagati ya Congo n'u Rwanda yo kugira ngo barwanye imitwe ya niliya mitwe ya wavuga yitwa intwaro harimo na FDLR muri Congo. Ayo na makuru nagiraga ngo ne kujya mu kiganiro nyirizina nabanje kubabwira ibivugwa mu Rwanda kugira ngo noneho namwe yenda mutaza kubishakira ahandi. Reka rero noneho tujye mu kiganiro nyirizina. Ndagira ngo nongere mpe ikaze abakunzi bacu, mbibutse ko dufite abashyitsi tugiye kuganira, ariko mbere yuko mbageraho mbabwire impamvu twagize insanganyamatsiko aho tugiye kugaruka kuri memory cyangwa se ku magambo cyangwa se ku bikorwa ku gikorwa cyo kwibuka asina Paul Rwigara wishwe muri 15/2015 ku itariki ya kane z'ukwezi kwa kabiri. Hashize imyaka itandatu asina Paul Rwigara yishwe na Leta y'u Rwanda. Jyewe sinigeze mbivuga ukundi, kandi uyu munsi niko mbyemera. Rwigara rero akaba yarishwe, bakavuga ko ikibazo atari Leta yamwishe, ubwo ndavuga Leta y'u Rwanda amagambo yabo batahubwo n'umushoferi wamuhitanye, ndetse bakaba baranze kumutwereka, bakavuga yuko bamufite icyo gihe ariko badashobora kumwereka itangazamakuru cyangwa se bamushyire imbere y'ubutabera cyangwa se niba ari ni kosa infraction yo muhanda nabyo tubimenye. Bakavuga ko babaye bamubitse kubera ko uwo muntu yahungabanye, ndetse bikagaragaza ko bafitiye impuhwe uwo muntu wahitanye ubuzima cyangwa se wambuye ubuzima umuntu kuruta ndetse n'uwambuye ubuzima n'umuryango w'abasigaye. Ibyo rero ntabwo benshi babyemeye, barabizi ko rwari rwiherutse, kuko cyane cyane tuzi ko Leta y'u Rwanda buri gihe iyo ifite abantu ibitse ishaka kugira ngo itangire iyoriyante uko ishaka kuorienta ikiganiro, ibashyira imbere y'itangazamakuru bakemera ibyaha ndetse bakanavuga ko bafashwe neza ku mugaragaro. Impamvu batabikorera umushoferi, bakabikorera Kizito inshuro zigirenze imwe, bakabikorera RIB, murabizi kwa byereka berekanye basankara bagiye berekana abantu. Singiye kwirirwa njya mu mazina, murabizi ko ari pratique ya polisi y'u Rwanda na RIB aho yaziye ko igihe bafite umuntu rimwe na rimwe namuhisha igihe kinini barangiza bakamwerekana. Kuki uyu munsi kugera uyu munsi utarigira tubona umushoferi? Ni kwirega icyaha nta gushidikanya. Ni nayo mpamvu mvuga ko nta n'umuntu ukwiriye kuvuga ngo Rwigara yarapfuye ngo bavuge ibi, kuko abamwishe ntibashatse no kubihisha. Reka tujye tubivuga rero ko babiduhaye uyu munsi, ndetse n'ikimenyimenyi hakaba ari abanyamuziki, umunyamuziki n'umunyamakuru. Nzabigarukaho mu kiganiro cyanjye cy'ejo bundi uyu munsi, aho bangiye kwerekana abandi bantu ngo bafashwe kubera ibya COVID. Utwaha nk'utwo ngutwo bashobora kuvuga bati turashaka kwerekana transparency ya polisi ko ntacyo duhisha, ariko uwishe umuntu bagashaka kumuhisha kugeza iki gihe niki. Turabizi ko atari cyo bari bagira ngo yenda hari umuryango wa Rwigara uzahita ufata iyo story bavuge bati batwaberetse icyo dushaka kuvuga birangira, ariko yenda ndibaza ko atari ko byagenze, kuko umuntu bwa polisi wo gukingira uwo muntu wabaye traumatized nta handi hantu twabibonye. Ariko ntibyatwaye igihe kugira ngo batwereke icyo bashaka gukora, kuko ntihashize iminsi bahita basenya inzu na ko hoteli y'umuryango cyangwa se yari igiye kuzura cyangwa yari yuzuye ya famiye Rwigara cyangwa se ya Rwigara sina Paul. Batangira hashize nyuma y'igihe gitoya bafunga umuryango hafi ya wose, hanyuma ntabwo hashize igihe business cyangwa se ibikorwa by'ubucuruzi byose byo mu munyemari barabifunga, ndetse basaba imisoro y'ikirenga, imanza ziratangira. Yewe kuna makuru mfite nuko nibwo Rwigara sina Paul yari afite assurance y'urupfu aramutapfuye, nabyo byagiye mu manza. Ibyo byose bikakwereka nyine icyo bari bagendereye. Kugeza uyu munsi imanza zikaba zigikomeza kubera ko nta kimwaro iriya Leta igira. Ariko ejo bundi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2021, ubwo ndavuga iminsi ibiri ishize, kuri Zoom link hakaba harabaye igikorwa cyo kwitabira kwibuka ku nshuro ya gatandatu Rwigara sina Paul, aho bamwe mu batumirwa twari kumwe icyo gihe, bakaba bo twari kumwe turi kumwe uyu munsi, bari bahibereye nabo bakaba bafite ubundi buhamya cyangwa se nabo ibyo bari buze kudusangiza muri igikorwa cyabaye ejo bundi kuwa gatandatu reka mpere ahangaha kuri uko mikro zacu zimeze mpereye kuri washire kamana shire kamana ntabwo ari umushyitanga muri tiza raditeme ndetse umuyobozi mu runana nyarwanda ruharanira impinduka arke akaba ndetse n'umuvugizi warwo ashire kamana niba unyumva nongeye guha ikaze muri ibiganiro by'umwihariko ikiganiro igihe ni iki niba unyumva ndagira ngo ntumve ko mikro yameze neza noneho nakire n'abandi
ndakumva neza cyane Jean Paul kandi ndagushimira kuba wantumiye mu kiganiro igihe niki birashimishije ndanasuhuza abo turi bwifatanye muri iki kiganiro nsuhuze abanyarwanda bakunze gukurikirana amakuru hirya no hino by'umwihariko abakunzi ba Radio Iteme ngo nagusubiza ijambo Jean Paul
urakoze cyane ndagira ngo undi turi kumwe nawe niba mikro yitunganye ni Jovin Bayingana nawe utari umushyitsi ahangaha muri studio za Radio Iteme ariko muheruka hashize igihe kitari kinini cyane ariko mwamwumvise mu biganiro tuganire no mu kiganiro cyanjye twigeze kugirana igihe ni iki cyangwa uyu munsi ntabwo nabyuka neza nawe Jovin Bayingana rero ndagira ngo nawe nongere ngo ikaze muri ibiganiro byacu
urakoze Jean Paul kuba wantumiye muri iki kiganiro nkabangira ngo nanasuhuze Ashire ndetse na Tabita nawe turi buze gusangira iki kiganiro ariko kandi nkabangira ngo nasuhuze n'abadukurikira ndetse n'abandi bazadukurikira nyuma y'iki kiganiro murakoze
urakoze cyane Jovin Bayingana nanjye ngushimire kuba wongeye kubana natwe muri ibiganiro ndagira ngo nsuhuze kandi mpe ikaze Tabita Gwiza nawe akaba ari umwe mu bayobozi b'urunana nyarwanda ruhanana impinduka arke akaba ndetse ari we komiseri ushinzwe ubukangurambaga mu mumenyerero mu kiganiro mu muntu mu bantu gikunze gucaho ku cyumweru ubwo nawe nanjye kumuha ikaze mu biganiro byacu by'umwihariko ikiganiro igihe ni iki Tabita niba unyumva ikaze muri ikiganiro kandi karibu
murakoze cyane Jean Paul nizere ko namwe munyumva
ndakumva
okay ndagushuhuje nshuhuje n'abagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro Jovin Bayingana Ashir Kamana n'abakunzi ba Radio Iteme nabo ndabashuhuje murakoze nizere ko tugiye ikiganiro cyiza
urakoze cyane Tabita ndetse n'abagenzi bawe turi kumwe muri iki kiganiro reka rero ntanatinze mpere nk'uko nabakiriye muri studio mpere kuri Ashire Kamana icyo muhuriyeho mbere yuko njya kuri Ashire icyo muhuriyeho mwese batumirwa muri ikiganiro nuko mwese mwari muri iriya gahunda yo ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu ni ukuvuga imusibo ejo n'ejo bundi hashize Ashire ubundi memorial services cyangwa se kwibuka cyangwa se celebration of life mu Rwanda ntabwo ari ibintu ubundi dusanzwe tumenyereye za misa zo gusabira abantu ariko mu by'ukuri si kenshi cyane by'umwihariko igihe abantu turiho twizihiza ubuzima bwabo baba ari abantu bamwe baba barazize impfu zitunguranye tuba tuzi zimwe ko ziba zikekwaho FPR inkotanyi ubwo ndavuga muri rusange ntabwo ari kenshi tubibona ariko benshi bamaze kujya bavuga ko memorial bikwiye kuba ari bimwe mu bintu abanyarwanda bimwe mu muco abanyarwanda bakwiye kugira niki cyatuma abantu babyitabira cyangwa se inyungu zo kugira memorial muri rusange Ashire urumva wowe ari izihe mbere yuko tujya no muri memorial ubwayo
urakoze cyane Jean Paul ni ikibazo cyiza cyane mu by'ukuri nibyo mu muco nyarwanda ibintu byo kwibuka mu buryo rusange collective ntago byari bimenyerewe ariko kubera akarengane ndengakamere ka FPR abantu bagiye bashyiraho uburyo bwo kuresista kugira ngo ibi byamfura mbi bibakorerwa akarengane iyicwa rubozi bakorerwa ntirizimire kandi n'ababirokote nabo ntibibagirane mu by'ukuri kwibuka ni ngombwa ndetse abantu benshi banavuga ko nk'ubu bihugu byateye imbere bavuga ko ari na devoir iri muhara ko ari ikintu ndetse cyangombwa kigomba gukorwa kwibuka hazamo ibintu byinshi harimo nyine nko gukomeza basigaye kandi hari no kwibuka kugira ngo ayo mateka yabaye atibagirana hari ukwibuka kugira ngo wagiye akomeze kubahwa mu byiza yakoreye abantu ibyo yikoreye nibyo yakoreye umuryango we kwibuka mu bintu by'amaherere nk'ibi ngibi twakwita wenda nka drame ziba zarabaye ku bantu habamo no kwibuka kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba yaba ababikoze bamenye yuko ari ibintu bitemewe ababikorewe bamenye ko bafashwe mu mugongo hanyuma n'abandi batabikorewe kandi twavuga ngo banze kuba bantibindeba nabo bashyire hamwe bahuze imbaraga bavuge bati ibi bintu ntabwo byemewe ni amahano kwibuka kandi ni n'ibintu umuntu akora kugira ngo abantu biyubake nka sosiyete bashingira kuri ayo mahano aba yarabaye ibyo twakwita kudevelopa nka identite kolekitive yo kuvuga ngo sosiyete twifuza cyangwa se uko twifuza kubana ntabwo twifuza ubutegetsi bwakomeza kwica abantu nk'uko nguko ntabwo twifuza ko aya mahano yakubuza kuba bimwe mu biranga sosiyete yacu aha rero sinzi niba nahita nkomereza ngo Jean Paul nkavuga ngewe ibyo nakuyemo kuko bwari ubwa kabiri njya muri memorial ya Asina Paul Rwigara cyangwa se wenda tuza kubigarukaho ariko nsubije mu magambo make kwibuka ibyo ari byo n'icyo bimaze ni muri ubwo buryo nabusubiza
reka tugaruke inyuma gato ndaza kuguha yendi indi chance yo kugira ngo nawe uvuge experience yawe ariko mbanze mpe ikaze kandi ngaruke kuri Jove Bayingana ku kibazo ngira ngo nawe adufashe gusesengura cyangwa se kuganiraho kuko mu by'ukuri FPR ku myaka 27 igiye kumara ku butegetsi ejo muri mu kwezi kwa 7 zabari official ko bazaba bamaze imyaka 27 ku butegetsi akaba ari ntabwo ari ubwa mbere FPR yagiye yica abantu yewe mbere byakorwaga mu buryo ndetse sinzi ko benshi ntibagiye batabaza ku buryo no kugira ngo umenye uburyo byakorwaga byaje gusobanuka hashize igihe kinini cyane ariko mbere kuva yajya ku butegetsi ntabwo ikintu cyitwa kwica ntabwo ari ikintu vraiment yagize ibanga yenda byitwaga mu yandi mazina ariko baricaga bakica kugeza ubwo ejo bundi mu minsi yashize yenda n'itangazamakuru ritangiye na za social media zije amakuru akajya asakara vuba vuba ariko mbere byabaga kuva FPR yatangira gufata ubutegetsi ariko noneho hari ikintu kimwe si no kuvuga ngo ni na social media cyangwa se za internet n'itangazamakuru hari ikintu kimwe yagiye ishyira mu bantu ikintu cyo gutaka ikintu cyo kuvuga ngo turakwicira turanabikora kandi namenye ko twabikoze ariko ntushobora gutaka agiye ntekereza ko nayo mpamvu ivuga ati umuntu wakoze impanuka areba agakora ibintu bya stage managed accidents barangiza bakabigubita mu maso nyine kuvuga bati kira ni ukugira ngo tukwereke twebwe ko dushaka ko ari iriya story ufata noneho ari ukurira ari ikiriyo ari ugutaka ibyo ni ibintu tuzi ko ntabwo byabagaho cyane cyane iyo ubwicanyi bwabo bwakozwe na FPR cyangwa se bari ku butegetsi bwa FPR ikintu cyabagaho nyuma yaho bwabaga guhunga kwa bamwe mu barokotse cyangwa se b'umuryango abandi bakayoboka ariko hari ikintu tudashobora gushidikanyaho Jove ko kuri uyu muryango wa Rwigara Asina Paul ntabwo bisa nk'aho icyo kintu cyahindutse ari nyuma y'urupfu rwa Rwigara ari nyuma yo gusenya nk'uko nabivugaga amazu gufunga business nibaza ko iyi strategy bari bavuze ko ariyo bari bukoreshe nk'uko bari basanzwe bakoresha izindi zose mvuze ko itakoze cyangwa se itabahiriye naba ntibeshye ndagira ngo ubaze Jove wowe ukurikije ukuntu yabayeho n'uburyo bakemuraga ibibazo cyangwa se uko bashaka kubyerekana muri community uribaza ko iyi strategy bakoze kuri iyi famiye iyo bamenya uyu munsi uko bimeze ubu ariko byari kuba bimeze urashaka kumbwira cyangwa urashaka kuvuga ko bari kubigenza nkuko babigenje
ya urakoze Jean Paul unabivuze neza mu yandi magambo uko umuntu yabyita nuko ibyo agatsiko iriya ngoma yise Asinapoli Rwigara ntabwo yageze ku cyo yifuzaga kubera impamvu nyinshi impamvu ya mbere ni ukubera Asinapoli Rwigara ubwe n'ubuzima bwe iyo uvuze umuntu nyine buryo uvuga ubuzima bwe ntabwo bigeze bamenya ko Rwigara ari umuntu udasanzwe kuba ari umuntu udasanzwe ntabwo ari ukubera uko yarahagaze nk'umuntu uko yasaga ahubwo ni ibikorwa yakoze mu buzima bwe bwose kuva ari muto kugeza aho bamutwariye nanjye namenya Sinapoli muri 77 ntaramubona naje kumubona n'amaso yanjye nko muri 87 nyuma y'imyaka 10 ariko numva ko ari umuntu ukiri muto kuko ntekereza ko tugiye kungana hari umuntu muto wakize urumva rero abandi basore barabivugaga biwacu ariko nayo ntaramubona bakamuvugaho ibikorwa byo kugira neza byo gufasha abandi ubwo rero ubuzima bwe nibwo bwatumye abantu batakiriza iyicwa rya kuniyicwa ntabwo ari urupfu nta nubwo mba nifuza ko abantu bavuga ngo urupfu iyicwa rye ntabwo abantu baryakirije guceceka gusa Asinapoli yaranzwe no kwitanga aho kuba nyamwigendaho Asinapoli mu magambo wenda y'igifaransa cyangwa yari artist yari umuntu ukora biriya bavuga ngo alterego ni ukuvuga ngo ni umuntu ni ukubona uwundi kubona jyewe mu wundi alteri nyine ni kuvuga undi ego ni ukuvuga jyewe ni narijye yanjye we rero kuriya bavuga ngo yagiraga neza nuko yabonaga umuntu akamwibonamo akabona niwe abantu bize etike ibyo barabizi etike ni ikintu ni ikigisho bigisha bagira ngo ahanini bigishe indangagaciro kandi nta nubwo ari ikigisho gikomeye uretse gukomerera abantu kubera ibyo abantu baba barabayemo ariko ubundi kigisha gutandukanya ikibi n'icyiza iyo abantu bakiga mu mashuri yisumbuye babyita morale ariko iyo abantu bageze hejuru babyita etike cyangwa ethics ibyo rero byatumye abantu benshi yitangiye nabo bumva ko ari bo bahemukiwe bumva ko ari bo batwawe ubuzima noneho rero bananirwa kwa ririya yicwa noneho barasakuza ntibabiceceka bari mu mahanga ndetse bo barasakuza kuko benshi batatinyaga no kwicwa kubera ko Rwigara nyine yitangiye abantu akazafata nkawe ubwe nabo baramwituye nicyo kariya gatsiko katigeze kamenya kuko kari karabikoreye abantu benshi ngira ngo muherutse kumva idamanjye avuga uburyo yasuwe na wa muntu w'umuministre witwa Bamporiki ngo akamubwira ati niba udacecetse uzicwa kandi bizavugwa icyumweru kimwe gusa biriya nimugire ngo idamanjye kuko yabibwiwe na Bamporiki Bamporiki yabivuze mu izina ry'agatsiko akorera nyine baravuga bati tuzamwica abantu bazasakuza uwo bazasakuza ko ari nabo badasakuza ntabwo bizarenga icyumweru kimwe ariko Asinapoli murabibona ko bimaze kuba umwaka wa gatandatu ushatse wafata ibyumweru biba mu mwaka ugakuba na gatandatu ngira ngo agatsiko biriya byarabarenze ni ibintu byabateye ikibazo yaba bagiraga ubwenge bari bakwiriye kureka kwica. Impamvu ya kabiri yabaye ituma bitagenda icyo bashatse batakibona. Impamvu ya kabiri yabaye umuryango we. Muri uwo muryango we hari mbese ingeri ebyiri. Ingeri ya mbere ni umufasha we. Ndavuga uwo nyine mu Kinyarwanda njya ntinya no kubivuga gutyo umugore we, ariko nzi ko Adeline we akunda n'iyo titre yo kuba umugore w'umugabo we. Hamwe noneho ingeri ya kabiri n'abana be babaye intwari koko. Agatsiko kari kamenyereye ko abantu benshi bicirwa noneho bakavuga bati none se ko yigendeye ndavuga ngo mugarure, noneho ndetse bagaca inyuma bakohereza abantu b'inshuti y'uwo muryango. Ariko borejwe n'agatsiko yaba niba ari umuntu utunze batikecekere noneho utunga utunganirwe ibintu byawe ntawe uzabikoraho rwose bizagenda neza. Ariko ibyo byaranabaye no kwa Sinapoli, nubwo tubyumva nubwo tutabibwirwa n'abantu b'umuryango, ariko abantu bamenye ibintu bati rwose ibukire bwanyu ibicuruzwa byanyu muzabigwa, ariko mwicecekere bakohereza umupasitoro, bakohereza nk'undi muntu bahuriraga mu bintu bya business. Ibyo bintu barabikora, babikora buri gihe. Ariko umufasha we uwo bari basangiye urugo basangiye n'abana ntabwo yabyemeye. Kandi mu by'ukuri yakoze ibirenze inshingano z'abashakanye, kuko ubundi hari igihe abantu bavuga bati muzatandukanywa n'urupfu. Ariko ntabwo Adeline yemeye gutandukanywa na ruriya rupfu, ndakunda kuvuga na ririya yicwa, kuko burya niyo bavuga bati mwatandukanywa n'urupfu, ruriya ni urupfu, ruriya nyine urusanzwe ruriya twita mort naturel. Ntabwo we yigeze abyemera ko ruriya ari urupfu, yarishwe yicwa ku buryo nabo babyiboneye, basanze akiri muzima we n'umwana we, ariko baranga bamushyira muri uriya mufuka bashyiramwo abantu bapfuye bagenda bamwicira mu modo, yanze kubyemera. Ubwo rero mu magambo make ni ubutwari bukomeye, kandi ni ukuba indahemuka ku byo wemeye no ku wo wemeye. Noneho rero n'abana be baba bana koko, baba bana bafitanye isano y'umwana n'umubyeyi, nabo banga kubyemera, babivuga uko biri ko yishwe. Baravuga bati niba ari ugufungwa, niba ari no gupfa, niba ari no gukena, n'ubundi umubyeyi wacu wadufashaga mu bintu byose arapfuye, nta kindi tukiramira uretse ko. Abandi baba bavuga bati none se ko apfuye, ubwo apfuye nta kindi twakora ntitumugarura, reka turamire ubuzima bwacu. Bo rero baravuze bati ntacyo twaba tukiramira, batwiciye umubyeyi. Barahaguruka bavuga uko leta itabishaka, uko kariya gatsiko katabishaka. Baragerageza batera ubwoba, babasenyera inzu, ariko ibyo ni ukubera ubwenge buke, kuko uko bakoraga ibyo ni nk'aho babaga basembuye kurushaho. Noneho abandi bahagarara ku maguru yombi, baravuga bati twebwe tuzagwa inyuma y'umuntu wacu, ari we mubyeyi wacu, ari nawe umugabo nyine wa Adeline. Ibyo rero bimaze kuba, habaye ikindi kintu. Hari abantu benshi bafashijwe na Sinapoli yitangiye, hari abantu yakoreshaga, bamwe bari mu gihugu abandi bari hanze. Ntabwo ibyo bintu babyihanganiye, ariko n'uwari kujya guceceka yagombaga abandi hari abantu benshi bapfa abantu bagaceceka nubwo waba utekereza uti ntabwo jyewe navuga ngo bangireho kano kanya kuko ndi kure ariko iyo ubonye nyiri umuntu yicecekeye abyakiriye avuze ati nanjye ndapfa ubwo se umuntu atewe ntatake ubundi wamutabarute ikintu rero cyabaye nuko umuryango wa Sinapoli waratatse uvuga ibintu uko biri wanga ko babategeka uburyo bashyingura umuntu wabo n'amagambo bagomba kuvuga noneho n'abandi bantu barahaguruka abantu twese turahaguruka tubatiza tubatizijwe ubyishyiremo nk'uko bibaye mu giturage iyo umuntu atatse uwo baturanye na warataka kugira ngo baze guhura ari benshi ko batazi igitero uko kingana nuko ibya Sinapoli yicwa rya Sinapoli ryagiye rigakwira isi yose ahari umunyarwanda wese noneho akaboneka abantu bitanga bagataka noneho bakaza gufata icyemezo bati uriya muntu wabayeho buriya buzima akaba umuntu w'umugira neza akitangira abandi natwe kubera ibikorwa bye tuzajya tumwibuka ingaruka mwaka buri mwaka tuzajya tumwibuka kandi ngira ngo Jean Paul warabibonye ngira ngo wantanze no kujya muri memorial nge ngira ngo nagiyeyo muri 2018 kuriya twagendaga tugafata urugendo tugahura ariko ubona ko niba ntibeshya njyewe ntabwo mbona ko nibeshya nibyo mbona kuri dukorera kuri murandasi mbese dukoresha tekinoloji nabonye ko nge mbona ko buri mwaka abantu ubona bagenda biyongera ibi rero akaba ari ibintu bimwaza kariya gatsiko kandi bikaba byari bikwiriye kubera abandi urugero nta uzataka ngo tubure kumutabara ariko mu magambo make ntibageze ku cyo bifuzaga kubera ubuzima bwa Sinapoli bwaranzwe no kwitangira abandi aho kuba umuntu wihugiraho icya kabiri n'umuryango we wamukunze ukanga gutatira igihango ndavuga madamu we n'abana be noneho n'abandi abakunzi inshuti n'abandi bantu bakunda banga karengane bahagurutse bakavuga bati ntabwo umuntu wabayeho buriya buzima tugomba kumwibagirwa ngo agende nk'umuntu utarigeze agira ibikorwa byiza ku isi magambo make nuko jyewe nabisobanura ubwo ufite ikindi kibazo wambaza murakoze
koze cyane Jovin turagaruka yende nyuma gatoya no kuri duhaye assessment cyangwa se icyo nakwita nka niba nabyita roadmap ariko abari imbere binabyita ni nko gusubira inyuma gatoya yuko ibintu byatangiye kandi mu by'ukuri abantu bose babonye izi ngorane uyu muryango wagize hari byinshi bagiye babwigiramo nkuko avuze yenda nanjye mbivuze mu yandi magambo advocacy yabayeho yari itarigera na rimwe ibaho mu gihugu cy'u Rwanda kenshi ariko bikaba ari kubera ko nako by'umwihariko byaturutse kuri umuryango ubwawo hamwe banze kubwirwa bya bindi byo kuvuga bati dore ukurira dore ukutaka uvuga ibyo tukubwiye ndagira ngo tabita niba utasinziriye utaducite cyangwa nkubaze tutaragaruka inyuma nkubaze ikintu kimwe ko uretse no kuba uri umuryango wa hafi cyane wo kwa Rwigara Sinapoli na umuvandimwe ndagira ngo wagiye uretse no kuba warabaye hafi cyane umuryango ariko wagiye unategura uba mu bategura zimwe cyangwa se zimemoriyo zose ndetse zitangira no kugeza uyu munsi hari ibyo aribyo byose ibyo wagiye ubona mbere n'ibyo wabonye muri iyi memoriyo ya gatandatu ndagira ngo tubwire wowe niba ubona uko yatangiye nuko ubona iyi inshuro ya gatandatu niba hari ikintu kidasanzwe cyangwa se niba ibintu bimeze uko byari bimeze nk'uko byari bimeze cyangwa se niba ari gishya waba warabonye muri iyi kunshura gatandatu.
Murakoze Jean Paul. Mbere ko nsubiza icyo kibazo cyawe, reka nanjye nunge murya Jovin Bayingana mbanze nshimire cyane abitabiriye uyu muhango twakoze ku nshuro ya gatandatu twibuka muvandimwe Asina Paul Rwigara. Ndabashima cyane cyane. Hari abantu twagiye tubana kuva byatangira kuva ku mwaka wa mbere kugeza kuri uyu mwaka wa gatandatu. Hari n'abandi bashya rero ndabibashimiye mbikuye ku mutima. Ubwo namwe bavandimwe turi kumwe, reka namwe mbashimire mbikuye ku mutima ko dukomeza kubana muri uku kwibuka uyu muvandimwe. Reka nanjye rero by'umwihariko nshimire n'umuryango we, nshimire umufasha we Adeline Rwigara, nshimire abana be cyane mbikuye ku mutima. Ndabashimira ko batigeze bacika intege, ndabashimira ko bataheranwe n'agahinda, ndabashimira ko bataheranwe no kwiheba, ndabashimira ko bataheranwe n'ubwoba FPR yateye mu Banyarwanda, ndabashimira ko Imana niyo navuga niyo yabafashije barabutsinda. Ndashimira rero n'umuryango mugari wa Rwigara Asina Paul. Bari bari mu kwibuka mwarabyumvise za temoignage zatanze zivuye mu muryango n'abandi bo ku ruhande, ibyo byose n'imigisha. Ndabashimiye cyane. Jean Paul watangiye uvuga uti jyewe, ubwo ni wowe wivugaga uti ntabwo nigeze mbica ku ruhande, uti kuva Asina Paul yapfa ntabwo nigeze mbica ku ruhande ko ari leta y'u Rwanda yamwishe. Ndagira ngo mbwire abatwumva ko n'umuryango we utigeze ubica ku ruhande. Umudamu we Jove yavuze ati akunda nuko bamwita bati umugore we, yarivugiye ati bamubagiye bamwiciye mu ntoki zanjye n'umwana wanjye. Rero FPR yica abantu, kari agatsiko kabicanyi kica abantu karangiza kakagutegeka ukurira, kakagutegeka uko ushingura, kakagutegeka niba werekana umurambo cyangwa utawerekana bitewe n'uko batorukiye uwo muntu, bitewe n'ibikomere bamuteye kugira ngo bahishe bwa bugome bwabo bwa bwicanyi bwabo. Rero ndagira ngo mbabwire ko kumva bamubagiye babagiye biciye Rwigara Asina Paul mu ntoki z'umugore we n'umwana we, ntabwo twigeze tubica ku ruhande kuko ntabwo twari kujya kubeshya Abanyarwanda. Twaje tuvuga uko ibintu byagenze, ibi bintu bateje mu Banyarwanda byo kubeshya, ikibaye cyose ngo nibabeshye, ibi bintu twarabyanze. Nkabashimira n'umuryango we by'umwihariko, mbivanye ku mutima. Umuryango we mvuga ubwo n'umugore we n'abana be ko batigeze babica ku ruhande kandi bari no mu gihugu. Ibyo reka mbibashimire cyane. Uyu ni umuco mubi iyi FPR imaze gutera mu Banyarwanda wo kubeshya, bakica abantu barangiza ngo nimuvuge yuko ngo bimanitse, kandi umuryango we wamaze kubona yuko aribo bamwishe. Ariko abantu banyira umuntu kubera ubwoba bateye mu Banyarwanda, bakagenda bakavuga bati yego umuntu wacu rwose yimanitse, babizi neza ko aribo bamwishe bakamumanika. Reka njye ku kibazo cyawe wambajije. Ibyo nabonye muri uyu mwaka wa gatandatu tumwibuka ni byinshi. Icya mbere reka mvuge nti uko iminsi igenda abantu bagenda babyitabira cyane. Twari dufite abantu benshi cyane kandi bari mu bihugu byose ku isi bitandukanye. Icyo rero nabonye ari ikintu dukwiriye kwishimira. Abanyarwanda barabyitabiriye benshi cyane, benshi cyane. Icya kabiri nabonye ko Abanyarwanda benshi, benshi cyane bamaze kubona no gusobanukirwa ubwicanyi bwa FPR. Urabona ko abanyarwanda bari mu ngeri zose bamaze gusobanukirwa cyangwa se kumenya kuko FPR yatangiye yica abantu ntabwo yigeze ihagarara yinjiye mu gihugu yafashe ubutegetsi yica abantu bakomeza kuba confused bakomeza kujya bibaza batese biriya batubwira nibyo ese koko Rwigara ko bavuye kuvuga ngo ni accident yazize no rugero ntanze buriya koko nibyo bamwe bakabyemera ariko kugeza muri uyu mwanya namaze kubona ko abanyarwanda benshi bamaze gusobanukirwa aya matekinika ya FPE ukuntu yica abantu yarangize gatekinika ibyo narabiromaritse muri uku kwibuka Rwigara ku mwaka wa gatandatu ikinyoma cyayo kiragenda kigaragara ndetse kugera no ku rubyiruko ndabamenyesha ko muri uku kwibuka ku nshuro ya gatandatu twari dufite urubyiruko rwinshi cyane ndetse benshi baranavuze abo twari kumwe mwarabibonye urubyiruko reka ndushimire ko rwahagurutse kandi muri uko kumenya ukuri icyo nkundira ni icyiza cy'urubyiruko ni uko iyo bamaze kumenya ukuri iyo bamaze kumenya ibintu barahaguruka bakarwanya ku karengane ndabashimira cyane ikindi kintu naromaritse ni uko bwa bwoba FPE yamaze gutera mu banyarwanda burimo buragenda bushira mu banyarwanda icyo ni ikintu njyewe nashimiye Imana cyane izo ni intwaro FPR yakomeje gukoresha mu banyarwanda ibicisha kubatera ubwoba ikindi nakongeraho nuko intimidation nuko iterabwoba FPR yateye mu banyarwanda naryo riragenda rishira murabizi yuko ubwoba iterabwoba byanda kwica nuvuga iburapfa ibyo byose ni nka kuriya Bamporiki Jove yabivuze yagiye akabwira idamange ati bazakwica bizavuga icyumweru kimwe uhite wibagirana iryo terabwoba rya FPR bagende batera mu banyarwanda bayibewe narajya kure ndagira ngo mbwire uyu Bamporiki n'abandi nka we kw'ibyo bagenda batera ubwoba abanyarwanda ngo bazicwa kandi bavuga icyumweru kimwe abanyarwanda twarabyanze tuzakomeza twibuke abantu bacu tuzakomeza twibuke Rwigara bizaba duhira mu matwi mwabicanyi mwe kuzageza igihe twebwe tuzapfira kandi twarabyaye n'abana bacu bazakomeza bamwibuke ndagira ngo mpamagarire n'abandi banyarwanda bose bamaze kwicirwa na FPR guhaguruka nimwibuka abantu banyu iyi FPR ikomeze biyiduhire mu matwi ababicanyi tubakome mu nkokora nimuhaguruke mwibuka abantu banyu ntawe ugomba kubabwira uko mwibuka n'uko mutibuka ntawe ugomba kubabwira uko murira n'uko mutarira ntawe ugomba kubabwira ngo nimwerekane umurambo w'umuntu wanyu cyangwa mwe kumwerekana oya ibyo ni mu byange banyarwanda kazi ni mu byange ibyo bintu rero iterabwoba bateye mu banyarwanda icyo nacyo narakiromaritse ko bimaze kugabanuka ndetse cyane mu banyarwanda mereye no ku matemwanyaje yagiye atangwa abantu bari mu Rwanda baravuze utaravuze yohereje ubutumwa atihisha ngo yikingiranye ngo avuge ngo nyaboneka ngo muhindure ijwi oya erega abanyarwanda barabasunitse babagejeje ku rukuta bageze hahandi batakibonaho binyagamburira ndagira ngo rero mbankuraje gukomeza gushirika ubwoba FPR yishe abanyarwanda igihe kirekire n'ubikibica ni mu byange abanyarwanda kazi nimuhaguruke mwibuke abantu banyu nimuhaguruke muvugire abantu banyu nabandikiye aho Jean Paul murakoze ubwo nimwongera kumbaza ikibazo turakomeza
urakoze cyane tabitse ndagira ngo ashire nk'uko nari nabi twabivuganye iyi memorial ni ya gatandatu wavuze ko we wari ubwa kabiri niba mbyibuka neza washatse kuvuga nawe icyo utekereza waba cyangwa se nako ntabwo icyo utekereza ahubwo wowe ibyo icyo wavanyemo mbere yuko dusoza nagira ngo nawe nguhe iyo chance yo kugira ngo ntabwo dusoza none amfite ubutumwa bwa pasteur nawe ndibuze gukina mukanya mbabwire nibyo namubajije ariko mbere yuko tugenda nagira ngo nawe nkubwire experience yawe wabonye muri ya memorial ku nshuro ya gatandatu ariko ku bwawe wenda inshuro ya kabiri wabibonye ute cyangwa se wowe itandukaniro ryari ririhe
urakoze cyane Jean Paul kongera kumpa ijambo kandi nshimire Jovenat Habita ku bitekerezo no kuri byo navuga nka rezime nziza bakoze y'ubuzima bwa Rwigara n'ukuntu igikorwa cyo kumwibuka cyagenze ku bwanjye rero experience nakuyemo kuko nubwo kabiri narinjemo nubwa mbere nta experience nakuyemo icya mbere ngirwigara sinamumenye akiriho nta nubwo famiye nayimenye akiriho ariko twaje kumenyana nyuma kandi muri izi memori ebyiri nagiyemo nza kumenya neza rwigara uwo ari we ibi rero bikaba ari n'ikintu gikomeye cyane kuko biri mu bintu bituma abantu bagomba kujya bibuka babo kugira ngo ibikorwa byiza banakoze bimenyekane n'abantu babimenye binababere urugero ni experience nakuyemo nziza ariko yatumye nanatekereza ku magambo menshi dukunze gukoresha mu bintu by'impinduka twifuza hari ukuntu tuvuga ngo turifuza abantu bakunda igihugu turifuza igihugu cyiza turifuza impinduka turifuza turifuza abantu barangwa n'ubumuntu turifuza abantu batirengageza abandi turifuza igihugu kitarimo ntibindeba turifuza igihugu kitarimo abantu bavuga ngo barahekenya abandi hanyuma n'inzego zishinzwe umutekano cyangwa se ituze ry'abaturage zigaceceka zikabirebera ngo zikazatuma amashyi zigishe ibi rero mbivuze kubera ko Rwigara nkurikije ibyo nagiye mwumvaho ni umuntu wari ufite wagize amahirwe agira ubukungu agira ubutunzi ariko ntiyigeze abwikubira ngo abugumane wenyine nk'uko Jove yabivuze kare yagiye afasha abantu bagiye bamugana kugera naho nanavuga nti hari nkurikije ubuhamya numvise hari n'ibyo yakoze biba ari no mu nshingano za leta ariko we ku giti cye akabikora kubera ko atifuzaga kuba ntibindeba imbere y'akarengane abantu bahuraga nako n'imbere y'ubukene wenda abantu babaga bafite cyangwa se ibibazo abantu bahuraga nabyo nibutse ko mu buhamya twumvise harimo ko Rwigara abo yafashije yitanza akikokora kugira ngo banagere ku butegetsi maze ibintu bihinduke kandi iyo tuzi ngo ibintu bihinduke harimo kuzanira demokarasi abaturage bose abanyarwanda bose guca ubuhunzi gushyiraho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi kubahiriza uburenganzira bwa kimwemuntu biri muri ya mahame icyenda ya FPR yarabyitangiye agira ngo wenda ayo mahame azaze abe yaranga ubuzima bw'abanyarwanda nyuma y'ubutegetsi bundi bubi twari dufite ariko ibyo byose bamwituye kumukura mu buzima ariko ahangaha naho ndashimangira patriotisme yagize aho ngaho no mu gufasha abandi bantu bagiye bamugana ariko kongera nkavuga nti hari na memoir ahangaha ariho mpa ubutumwa FPR cyangwa se reka tunabivuge ntabwo tugitinya kubivuga cyangwa se nubwo twagira ipfunwe ryo kubivuga agatsiko kayoboye FPR ngire icyo mbabwira kuva mwakwica abantu hari ikintu mutigeze mubasha kwica ni umurage basigira abandi kandi uko mwisha umuntu umwe hari abandi benshi cyane bavuka cyangwa se banakanguka bagakanguka muri iyo shusho by'uwo muntu mwishe Rwigara ubuhamya twumvise burimo intangarugero mu kuba umupatriote nyawe ukunda igihugu cye mu by'ukuri nk'abantu twifuza n'impinduka dufite ba Rwigara benshi cyangwa ba Adeline benshi cyangwa ba Kizito benshi n'abandi benshi bagiye bicwa bazira akarengane kandi baragiraga neza igihugu bakagira neza abaturanyi babo imiryango yabo abo bantu tubageze mu butegetsi nta kibazo mu Rwanda twaba dufite impamvu dufite ikibazo nuko dufite abantu basuzuguruzi babw'abantu dufite abantu bumva yuko bagomba kwikubira ibintu byose abandi bagasigara aho ngaho mu kangaratete ibi rero ni ibintu bigira intangiriro bikagira n'iherezo amakosa ya mbere abamo kuba bikora ubwo ndimo kubwira ako gatsiko kayoboye FPR amakosa ya mbere nuko babazi ko ibyo bintu ari ibintu bishobora kubabeshaho mu buryo burambye ariko nukwibeshya kuko ngira ngo n'ubu ngubu aho bari niyo batekereje ibyo bakoze n'umusaruro wavuyemo nibwira yuko umurage wa mbere bo babona baba barasize ujyanye n'ubwoba bw'ejo hazaza bafite kubera amahano bakoreye abanyarwanda bose utavanguye ibi rero ni ibintu bibabaje kandi tutari kumenya iyo hadakorwa ayo mahano tutari kumenya iyo Rwigara yanga kuba ntibindeba iyo Rwigara yanga gukoma amashyi iyo Rwigara avuga ati abantu bararenganya ariko reka nicecekere ntiza gatwe kanjye kuba yarahisemo kubatabara muri moralite agahitamo gukomeza kugenda kuri principe ze z'ubumuntu abandi bimakaza principe zitajyanye n'ubumuntu ibyo ngibyo nibyo byatumye bavuga bati uyu nguyu ni umwanzi wacu kandi koko Rwigara yari umwanzi w'ikibi kandi ubwo niba baravuze ngo ni umwanzi wabo bigatuma banamwicaho mukora mu buzima nuko ari abantu babi saba kandi nshaka no kugira ngo ngire icyo mbwira abantu bakorera FPR ntabwo ndi bavuge mu mazina bose cyangwa se ntabwo ndi nabitindeho cyane ariko ndagira ngo mvuge yuko hari igihe kizagera kandi icyo gihe kiranegereje ndibwira ko ntawuzaza ngo adusobanurire ko yatsikamiwe kuko mu by'ukuri natwe turatsikamiwe kandi hari na benshi bari mu Rwanda ubu ngubu batsikamiwe ariko bemeye bagashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bavuge amahano abakorerwa cyangwa se akorerwa abandi banze kuba abandi bindeba barari benshi nshaka kuvuga amazina yabo utabikora yarangiza agakina n'abandi ku mubyimba bakabwira ko zabahekenya icyo kintu cyarandangije abandi bakishimira ko abatabariza abaturage bafungwa abo bose ni abagambanyi kandi igihe nikigera umugambanyi aguma kuzisobanura akora ako kagambane ke ariko nk'uko nabivuze nta wuzadusobanurira yuko ngo yagambaniye abandi kuko yaratsikamiwe siniriwe mvuga n'abandi bafite ubudasa cyangwa se bafite n'ubukana muri ubwo buhemu n'akagambane nkuriya sinkunda gutukana ariko hari igihe biba ngombwa ku bintu tuvuga nk'uko biri harimo n'abantu b'injiji ubona batazi no gutandukanya amadarapo aranga ibihugu cyangwa se aranga imiryango runaka babona ibintu byose mu ngengabitekerezo ya FPR yo gukomeza gutandukanya abantu hari n'icyo nabwira abantu babarizwa muri za diaspora zo hirya no hino abenshi muri bo usanga baprofita ubwisanzure bw'aho batuye kuko atari ibyo bose bataha mu Rwanda bakarugo bajya guprofita ubwo bwisanzure ariko ugasanga barakina ku mubyimba abanyarwanda bavuga ko mu Rwanda ubuzima bumeze neza maze abavuze ko hari ibitagenda bakabita ngo ibigarasha ndetse bakajya cyangwa se bakifatanya n'ubutegetsi mu migambi yo kubagambanira cyangwa se kubabuza amahoro cyangwa se no kubahemukira abo nabo barazwi kandi iyo myitwarire nayo ni imyitwarire izacika burundu mu gihugu cyacu nkaba nshaka kurangiza mvuga nti Rwigara njyewe yanyeretse ko mu mateka ye kandi reka muvuge ko akiri na muzima ko umurage we ni muzima kandi uzakomeza no kuba muzima ube na munini cyane kuko uzajya nukwira mu banyarwanda benshi ariko icyo mbwira FPR ariho nshaka kurangiza Jean Paul nuko abanzi b'igihugu ari abareba amahano akiberamo kandi bagacacuka. Abanzi b'igihugu nabo bose bahakirizwa kuko nibo batiza n'umurindi ubutegetsi bubi dufite, nibo bakoma amashyi mu buhemu bukorerwa Abanyarwanda. Abanzi b'u Rwanda n'abaruhikura, abantu bashoboye kubaka igihugu mu nzira nziza, abantu bashobora kubanisha abandi mu mahoro, abatanga ubutumwa bwiza burimo kubaha ubuzima, aribyo wenda twakwita ubumuntu, nka Rwigara na Kizito n'abandi. Abanzi b'u Rwanda ni izo njiji zose batuma ngo zijye kwica, gutanga amarozi no guhemuka zikabyemera. Abanzi b'u Rwanda nababwira bagenzi babo ko bazabahekenya nabo n'abashinzwe gukumira imvugo z'inzangano nk'izo ngizo bakabirebera nkarib nawe ntawawe nabo ubwabo ntabwo twaba tubeshye tuvuze ko ari abanzi b'u Rwanda. U Rwanda rero twifuza ruzabamo kandi ruzabaho, nicyo nshaka kuvuga, kandi ruzadutwara igihe, nibyo rudutwaye n'igihe kugira ngo tubyubake, ariko ruzanatwara n'imbaraga nyinshi, ruzadutwara abantu nk'uko byanatangiye. Niyo mpamvu twibuka bamwe, ariko kuva ari urugamba ruri noble. Ijambo noble mu Kinyarwanda ntabwo nzi icyo rivuga, ahantu hose iyo ushakishije ijambo noble twabyita urugamba rw'agaciro kandi rukenewe. Tuzahorana ishema byo kururwana, kandi mu kururwana harimo no kwibuka izi nzirakarengane zose FPR igenda yambura ubuzima kubera amabi yayo. U Rwanda twifuza ntiruzarangwa na rimwe n'abo bantu navuze hejuru bafite imyitwarire irangwa n'ubuhemu. Ruzaba rurimo ba Kizito benshi, ba Rwigara benshi, ba Adeline benshi, ba Idamange benshi, ba Niyomugabo benshi, n'izindi nyangamugayo ntakwirirwa ndondora muri iki kiganiro. Jean Paul, ndumva ari ibyo nagiraga ngo mvuge, kuko mu by'ukuri ikintu nigiyemo nuko abapatriote nyabo bari bahari, kandi n'umurage wabo uracyahari mu Rwanda, kandi uzagirira akamaro Abanyarwanda benshi. Murakoze.
Murakoze cyane Ashire. Ndagira ngo yenda cyakora nshubije inyuma gato aho wavuga gutera nk'abantu b'injoyinga banezezwa cyangwa se baprofita ubwisanzure mu bihugu bahungiyemo, nongereho yenda ko atari n'ibyo batuyemo ahubwo bahungiyemo, barangiza bakaza gukeza opresa wabo. Unshubije inyuma ubwo nibuka umugabo witwa n'izira sindaryibagirwa witwa Jean Pierre, ntabwo muzi ko yavuze ko muri Buffalo New York wemvitaga Kagame igihe Kagame yari yagiye Toronto muri iriya vya mihuro y'Abanyarwanda, aramubwira ati utugiriye neza kutwihuduvana izina rya moko, ubu twita Abanyarwanda tugenda twemye, ati kuva wavanaho by'ubutu n'ubututsi, ati ubu noneho ntabwo ngitinya kwiyita uwo ndiwe, mvuga ko ndi umunyarwanda. Noneho akanamubwira ati ariko ikindi ngusaba, turagukeneye ko wongera kwiyamamaza 2017. Uwo ni umuntu wari muri Buffalo New York, sinibuka bavuga izina rya kabiri ko yivuze ko yitwa Jean Pierre. Nasanze ari ibintu nyine bigayitse hamwe uhita wumva biteye iseseme kumva umuntu uri Buffalo New York avuga ati njyewe ndakwinginze wongere kuyobora ubutegetsi nakongererwa uhangane uharanire kuyobora u Rwanda, kandi we yarahunze igihugu yibereye Buffalo. Ibyo bindi iyo inkota n'ingo iri ku Banyarwanda itamuriho. Ibyo rero ni ya selfishness, ni ukwikunda kw'Abanyarwanda. Ariko hari n'udukote tumwe wagiye umbwi wanyibukije uriho uvuga ko guceceka ari ibintu bibi. Nibuka umugabo nyine wavuze na wanditse nako ntabwo ari kumwibuka kuko na hari kote cyane iri famous nako cyane irivuga ngo kwiherezo ntabwo tuzibuka ntabwo tuzibuka amagambo y'abanzi bacu ahubwo guceceka kw'inshuti zacu. Ibyo ntabwo nibukwa bivuze ariko niyo ni code ya y'icyongereza bakunze banza ari Martin Luther King, birashoboka koko ariko aho yavuze ko muri okay thank you at the end we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends. ne mu cyongereza nibyo koko barabyitira Martin Luther King ariko ubundi yavugaga ati your silence ntabwo izaguproteja guceceka kwawe ntabwo kuzaguproteja kuko hari naho banavuga ko silence ari complicity kuko iyo ucecetse nyine bisa nkaho nawe uri uri umufatanyacyaha n'uwo muntu uri w'umopress ariko noneho ngira ngo ngaruke wakoze kandi yashire nshobora kutagaruka kuko igihe kiriho kiratujyana ariko ndagira ngo amagambo meza wavuze ntabwo ndi ndagira ngo mbaze naho na Jove nawe yenda muri conclusion cyangwa se ijambo rye riheruka hari mu bintu muri teme cyangwa se insanganyamatsiko y'iyi memori yo ku nshuro ya gatandatu yari ubwitange wabivuze mu magambo yawe wagiye ubigarukaho usobanura rwigara uwo ariwe n'impamvu ari iby'agaciro ku gukora celebration y'ubuzima bwe ariko mu Rwanda ubwitange kenshi usanga ari ibintu iyo bitakugirirwaho umuntu akwitangire ntabwo ari kenshi cyane ubona abantu babiha agaciro bikwiriye mu bintu jyewe ubwanjye niyumviye hariya kuko jyewe nanjye kimwe na Shire ntabwo rwigara jyewe nigeze mumenya by'umwihariko ariko amagambo ntabwo ukeneye kumenya umuntu ngo banze umukore mu kiganza arabo dusoma mu bitabo hari abantu umenya pa lemonima bazaba barubatse ukamenya amateka y'umuntu kubera ko yagiye avugwa nicyo byabaye ejo bundi kandi nacyo kintu abantu bamwe bazagenda binakwiriye kubera ko buriya nkaza mu Rwanda impamvu bakora ibintu nk'ibi ngibi byo kuvuga ngo bahitane abantu akenshi baba bagira ngo ibataba batova shadowinga cyangwa se badaba nk'ikintu kituma bakomeza kugaragara bo abo bandi ntibagaragare nkibaza niba ubu bwitange yagiye akora mu nkawe mu bantu bavuga ibigwi ibyo ariko banabizi mu Banyarwanda kuko Rwigara legacy ishobora kuzamara imyaka n'imyaniko biturutse koko nuko nkatwe Abanyarwanda bayisigasira bashobora kuyihesha agaciro mu bantu mu gihugu cy'u Rwanda uhereye kuri icyo kintu cy'ubwitange iteme y'ubwitange ndavuga ko wabivuze ushobora kubisubiramo mu yandi magambo ariko hari mu byo jyewe niboneye numvise ko Abanyarwanda barabizi ubwoba burasa naho bugenda bugabanuka buhoro buhoro abantu bakavuga ibigwi by'umuntu bigasa nkaho ruriya ruhande rundi ubwo ndashaka kuvuga FPR rushobora kuba rwaratwaye nako rwatwaye ubuzima bwa Rwigara rushobora no gutekereza ukavuga ruti ibi bintu birashoboka ko yenda bya bikorwa by'uyu muntu nubwo yapfuye ariko ibikorwa bye byarasigaye yenda hari twagombye no kubyigiraho natwe ubwacu simbihamye ko ariko bizagenda cyane cyane ko izo manza n'uwo munsi ziracyahari ariko utekereza ko ari igihe FPR yagira ikiga ikavuga ati yenda umuntu nibwo yapfa ariko ibikorwa cyangwa legacy ye ubwayo ishobora gutuma adapfa ubwo unasoza Jove Bayingana
ya urakoze Jean Paul kuvuga ko FPR yakigira ku buzima bwa Sinapoli na nuko yibukwa ntabwo mbyemera kuko buryo iyo tuvuga ngo ni FPR ntabwo ari abantu bose baba bari muri FPR tuba tuvuga leadership kuko burya ni ibintu byaje kuvumburwa yuko burya ari umuntu ushobora kujyana mu mashuri ukamugisha leadership ariko akazafata amenye kuyobora kubera ko brain ye hari ibintu byinshi burya biba biri mu muntu ari umuntu wenda ubundi kuyobora neza ni ukuyobora n'abantu ukunda kuko utabiwe abantu ukunda urabayobya ni nacyo kigaragara muri iriya leadership iyo uyobora abantu urabakunda ushaka kubageza ku ntego ntabwo wayobora abantu ngo ubice nuragiye inka ze iyo ziyoboye abashaka yuko inka itagwa mu mukokwe ibyo ni ibintu byumvikana ariko mubona ko iriya leadership ya FPR bari abantu bari hejuru nta buyobozi bashobora gukora binavuga ko badashobora kumva bageraho bavuga bati nimureke dushyira imbere abantu bitanga bakitangira igihugu, kuko Senapole ntabwo yitangiraga abantu gusa, yitangiraga n'igihugu mu buryo rusange, kuko yashakaga kukizamura. Hari abantu yakoze mu ntoki, hari abantu yafashije, ariko burya niyo ukora ibikorwa by'ubucuruzi bukazamuka bugatanga imisoro muri leta, burya biriya biza no kugera kutagezaho amaboko cyangwa kutakugeraho. Nicyo gituma umuntu yabyita ko yitangiye abo azi n'abatazi, ariko cyane yitangira n'igihugu. Biriya rero ntabwo ari ibintu wavuga ngo bariya babikozwa bakabyigana gusa. Aho icyo kibazo ubaza gifite ishingiro, ni ukuvuga ngo ni ikibazo umuntu yakoraho deba yajyaho impaka, kuko nanone habonetse abantu benshi bameze nka Senapole bakagira n'uwo mugisha, bakagira umuryango ubitangira wemera kubagwa inyuma. Ibyo bintu bikaba abantu bose bagiye bikira kuriya bagahaguruka, n'abandi bazitsa bagahaguruka bagasakuza, byagira ikintu bibabwira bakavuga bati kuko buriya nimukagire ngo ari umuntu ukunda induru. Ikikwereka ko nta muntu ukunda induru, iyo ubonye abanyamakuru uburyo bafungwa bagafungirwa ubusa, nta kindi biba bivuga nuko baba banga abantu bavuga, baba banga abantu babavuga nabi, baba banga abantu mbese biriya bavuga babacalenjinga nka kuriya watubwiye Dr. Kayumba. Buriya ikibazo nuko babona ko ari umunyabwenge, iyo uremye ishyaka ugeraho ukoresha za meeting mbese ugakoresha noneho ukiyamamaza n'abantu muri kumwe bakiyamamaza, ntabwo kariya gatiko kabikunda. Ahanini uyu muntu yamenyereye gukoresha igitugu kwica akabuza abantu kuvuga, we ntabwo adevelopa, ntabwo ashobora kumenya uburyo ahangana n'amagambo, uburyo ahangana n'ibikorwa by'abandi. Nicyo kibazo bafite. Uzabona abantu ba FPR ko batemera impaka, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo nuko bazi ko badashobora guhangana n'impaka ngo utange arigima nabo bashobore kwaginga, ntabwo ibyo bishoboye. Nta debate yuzumva ko muri FPR bemeye yuko igihe hari kwiyamamaza aba bariya bitwa harya aba province bo ntibatorwa, ubanza barabanoma bariya ba meya n'abandi, ukumva ko bemeye kwabaho debate na perezida wa Repubulika. Uzamenye ko ntuzigira ikindi, nushaka kuzahagarike na radio cyangwa uyigumisheho ujye uvuga uti u Rwanda igihugu cyacu Imana yakibonekeye, uti noneho yajyaga yirirwa ahandi gataha i Rwanda, utahubwa ubungubu noneho iba mu Rwanda irahirirwa ikaharara, ahubwo banza yaravuye mu bindi bihugu. Icyo gihe umugisha uzaba, ariko jye simbitekereza. Gusa imbaraga z'Abanyarwanda harimo n'izimeze nk'iz'umuryango wa Senapole na Senapole ubwe, abantu nibige gukora neza, nibiga kugira neza bakitangira abandi, Imana izabaha uwo mugisha wo kwibukwa nka Senapole, wo gukundwa nka Senapole, abantu bakanga guceceka kugira ngo bace intege kariya gatsiko, noneho gatangire kuvuga katese aba bantu beza tugiye tubica bikamera nko kwa Senapole. Ndakubwira ko kariya gatsiko gafata Senapole kamufata nkaho aruta ishyaka rya opposition, kandi nta atari ishyaka nanubwo yakundaga politiki, ariko ibiri ubu kuko uzi ko bariya abantu badakunda abantu bateraniye bariya bose Senapole mu bintu twanavuze munuza, nuko niwe wabanje kuba perezida wa Solidarite Kibuye itangira nari mpari, kuko amatora aba nari mpari. Mu by'ukuri abantu mu Rwanda ntanubwo bari bamenyera ibintu bya biriya zita za coalition, ntabwo abantu bari babimenyera, babona biriya ni ibintu byigwa community organizing, uburyo abantu boruganiza community yabaye arakiyobora. Ariko uzambaze abantu bari babirimo bose bagiye bagira ibibazo umunsi dutora hatowe Assinapol nka president hatorwa aba vice president babiri sinibuka premier vice president ariko abo babiri ndabazi umwe ni Joseph Sebarenzi undi yari uwitwa Anicette Kayigema abo bo haje gukurikirwaho aho Assinapol aseze manda ze zirangiye Kabera Sieri yaje gutorwa urebe abo bantu bose bagize ibibazo nyuma haza kujyaho Dr. Marara Christian nawe murabireba ko yaje guhunga nukuvuga ngo nta nubwo twe twari tuzi ibyo ari byo twari tuzi ko ari ugufasha imfubyi n'abapfakazi bukeye ukajya wumva abantu baravuga ngo biriya ni politike ngo ni constituency n'ayo magambo twari tutarayamenya ibyo bintu ngo bya constituency ngo bariya ngo nabashaka constituency abo bari bakomeye mu bantu b'iwacu kandi twarajyaga mu nama jyewe nagiye mu nama nyinshi nta numvaga bavuga politike inama nagiyemo nyinshi zayoborwaga na Assinapol byari ibyo kwiga uburyo twakora fundraising tugakotiza amafaranga yari anabuze icyo gihe nkanjye ndibuka ko natanze 5,000 ubwa mbere kandi byari byinshi kuko cyari kimwe cya kane cy'umushahara wanjye urumva iyo nawe umushahara wawe ufata amafaranga ubona utanze burya kimwe cya kane aba ari amafaranga menshi abantu bari bavuze amafaranga ngira ngo hari muri 97 cyangwa na gatandatu ahari ariko ibyo byose buriya butegetsi kariya gatsiko ntikigeze kabikunda karabishanyaguza kubera yuko batigeze bifuza ineza y'abanyarwanda icyo cyabaye ikibazo umuntu rero w'umugira neza witangira abandi ntabwo bari kumukunda nuko tudafite igihe ariko buriya Jean Paul we wakuriye mu cyo twitaga Zaire uretse ko havuye wenda uri muto njye nabaye muri Zaire igihe kirekire kandi mukuru buriya iyo nk'iBukavu ikipe ya Mungano y'Abarega n'ikipe ya Bukavu dawa byakinaga noneho bakagwa miswe akagira nk'umuntu wa Bukavu dawa ubwo barabashi agakubita igitego cyari cyabuze cya victoire umuntu yarahagurukaga nk'uwitwa Nyamurinduka wari umukire cyane w'umuntu uza w'umushi agahita avuga ati uyu musore muhaye inzu akazamwubakira inzu ariko bya ntabwo bibaho mu Rwanda ntabwo abantu nka barurugiro bakina hari n'abasina ntabwo bashobora guhaguruka ngo nk'umuntu witwa Gateta yatsinze igitego cyiza rwose agitsinda aba Nigeria icyo gitego narakibonye ndavuga nti uriya muntu iyo nza kuba i Rwanda nari kugira ikintu muha ugifite ariko ntabwo wabikora kuko baravuga bati uyu muntu ararwanira ubutegetsi kandi uko ni ukugira neza ni ukwankuraza ni ukuri wodinga igihugu cyacu gifite ikibazo gikomeye ku buryo uretse ibyo twakita kujijisha nta nubwo gishobora kuzamuka ngo gitere imbere gifite abantu bameze kuriya kuko indangagaciro zose barazishe ntabwo bashaka umuntu w'umugira neza bagira ngo azabatwara ubutegetsi ntibashaka undi muntu ukira bagira ngo azabarwanya kuko igihugu cyacu kimeze ariko Imana irahari kandi natwe Abanyarwanda turahari hari Abanyarwanda benshi bakunda igihugu cyabo ngira ngo abantu bazakemura icyo kibazo maze Abanyarwanda babeho bisanzuye kandi tugire abandi bagwa mu ntege z'umuntu nka Assinapol kuko buriya ibikorwa yakoze n'abandi barabireba mwumvise n'igihe twari mwo tumwibuka hari abantu bakiri bato bavuga bati nitureke amagambo ahubwo dutangire ibikorwa byo kugira neza byo kutangira abandi urumva yuko Assinapol ubwe yarakwiriye guhinduka ishuri kandi nyirango ni naryo ubundi ubwiza yagiraga n'ubwitange abandi natwe twari dukwiriye mbese kumukurikiza ibyo biranigwa ni ibintu biri scientifique igihe fondation izajyaho tuzajya dufata igihe tujye no kubyigisha kugira ngo bese ibikorwa yakoze bikomeze bibe sustainable kandi bikomeze bibeho abanyarwanda bagire amahirwe nkayo bakagize akiriho murakoze nagira ngo nsozereza aho kuba mwaduha iki kiganiro cyongera kuvuga kwibuka Asinapoli nuko bigenda biba byiza n'ikiganiro cyiza kandi igihe muzadukenera cyose muzongere no kuzindi teme noneho tugira icyo tuganira ku buryo bwateze buteza igihugu cyacu imbere no kumara abantu ubwoba murakoze
urakoze cyane Jovin bayingana kandi nanjye biranshimisha cyane ko twashoboye kubonana muri ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba aho ari iby'ingenzi cyane kuko ni nabwo buryo tugomba kunyuranya cyangwa se kubwira FPR yuko biriya bikorwa by'ubwicanyi no gushaka kugira ngo ibikorwa by'indashyikirwa cyangwa by'abantu bagiriye akamaro igihugu bitagomba kwibagirana ngo gusa ngo kubera ko FPR yashatse ko abo bantu bibagirana ariko noneho ndagaruka kuri bundi
Jean Paul sinzi niba wanyemerera nkakora ka intervention gato cyane
gato cyane kuko dufite urabuge kuko dufite turiho turashaka kugana ku musozo mpatabite jambo kugira ngo tumve n'ubutumwa bwa Habimana reka gato nari ngiye kuvuga ni ubundi uretse no kuba FPR ubwayo yari ifitanye ibibazo na yagiranye ibibazo na Rwigara Asinapoli ariko hari n'ikintu kimwe yagombaga no kuriyo bagira abantu wavuze uti sinavuga ibintu nko kuvuga ngo abantu injiji ariko rimwe na rimwe ntabwo ari nabibi kuko hari ibikorwa bimwe udashobora kumenya no kubyita hari ibintu wari kuvuga uti uyu muntu nubwo dufitanye ibibazo ariko hari ibintu afitiye ari ibintu afitiye igihugu akamaro kubwanjye ntafite idea y'uburyo nabikemura harimo imisoro yishyurwaga abakozi bahembwaga abantu bishyurwaga uretse n'ubwo bugira neza n'ubwo bwitangire kwitangira abandi ariko hari ibikorwa bindi nk'igihugu kivuga kiti ibi bikorwa runaka turanabirinda ahubwo njya mvuga urugero nko ku bikorwa bya Rujugiro muri Congo bikorwa bya Rujugiro muri za Nigeria mu Bugande sa Angola cyangwa se South Africa n'ahandi n'Uburundi ugasanga u Rwanda rwonyine nirwo rutarimo ibikorwa nk'ibyo ni ukuvuga ngo abantu b'abanyarwanda bahembwa nako b'abanyamahanga bahembwa n'uwo munyarwanda atari uko we yahisemo gukorera hanze ahubwo ari uko FPR yo ubwayo itatekereje kure ikareba hareshya n'izuru ryayo noneho igasanga icyo yakora kuvuga ngo ngiye kumwihimuraho gusa mwereke ko igihugu ari igihugu gifite ububasha ariko ukamera nka wa muntu wirasa mu kirenge none ashire reka mfate ufata akanya gato ngo nayo ndiho mvuga ko nubwo waba wanze umuntu ushobora no gusanga ukavuga uti uyu muntu afite ibintu byinshi afite yenda nzamureba nacaho nzajye muvumira kugahera ariko ibyo ibyo akora agiye ntazashobora gukora reka noneho ngwe uwo mwanya wa intervention ntoya mbere yuko ngaruka kuri Tabita n'abasoza
urakoze cyane Jean Paul rwose ntabwo ndi buti dore ko numvaga ari ingenzi ko mbivuga muri buke ejo bundi hakoze ikigeranyo kivuga yuko u Rwanda ruri mu bihugu bitanu bifite abaturage batishimye ku isi bitanu bya nyuma ibi rero ni ingaruka z'ubu butegetsi bubi bwa FPR none se urafata umuntu nkarwigara nk'uko wari ubivuze umuntu ufasha abaturage unagukorera imirimo wagombye gukora inshingano zawe umuntu ufite abakozi ahemba ni ukuvuga ngo umuntu araza agakora agahembwa akitunga akabasha kwikemurira ibibazo bye warangiza ukuvuga uti uyu muntu ngiye kumuzimya mwice n'ibikorwa bye byose ibingibi ni ibigaragaza uburyo agatsiko kayoboye FPR kadakunda abanyarwanda na gato ibyo ntabwo abantu bagomba kubitindaho kandi nk'uko abanyarwanda ngiye mvuga abanyarwanda bose ntawe n'umukuyemo ikindi ntari kurangiza rwose ikiganiro ntavuze hari ikintu numvise muri uyu muhango wo kwibuka Rwigara cyanyuze kandi nibwira ko twanabwira n'abantu bakajya kucyumva hari umuvugo abantu bandikiye Rwigara kandi wanasomwe neza cyane narawumvise ndavuga nti ese batwebwe imburenzi cyo kuva ku isi cyangwa se twaravuyeho bazatwandikira imivugo iteye ite ndongera kure nibyo ndongera njya kure ari naho nshaka kujya nkomeza umurongo niyemeje kunenga abantu ariko nkabagira n'inama nkibaza nti aba bantu bayoboye agatsiko ka FPA uyu muvugo twumvise wakorewe Rwigara ubu baba batekereza icyo abantu bazabibukiraho muri ayo mateka baba batekereza imivugo bazakorerwa ese bizaba imivugo cyangwa bizaba imivumo simbizi ariko niba ntacyo binababwiye ubwo twahamye ku Rwanda ruyobowe n'abantu batikunda kandi badakunda nababo nibizo koti gusa nagira ngo nongereho Jean Paul urabona ko bidatinze murakoze
Mivumo
cyane ibyo ni yandirimbo twanumvise nari ya nyine muri kiriya iriya event yo kwibuka yo kuvuga ngo iriya ya Byumvuhore hari n'izindi yagirimbo zijya gusa niyo kuba kuzabusize nkuruki umusozi ariko iyo yindi iyo yavugaga kugira neza udategereje inyiturano bene nyibyo nubwo ndiho paraphrasing ariko ni muri ubwo buryo ndirimbo yavugaga ni ibintu rero iyo bitekereje n'ubundi akenshi nibyo bita legacy nako sino kuvuga ngo nakenshi akenshi iyo legacy niyo yitwa legacy iyo bitekereje ukuzibukwa ubufite ureba kure ariko ndibaza ko ibyo ngibyo ni nk'uko wanavuga uti se abo bantu babo bazabazwa yenda iby'ababyeyi babo kandi batarabifatanyije nabyo ukumva ko bitari buri ntibyari bikwiriye reka rero noneho kubera igihe Tabita usoza ndagira ngo hari ibintu wavuze niho wanabivuze uvuga uti usa n'uhamagara urubyiruko uhamagara abantu bose hari akantu nafasheho note nagira ngo mbikubwire yenda nabyo bifatanye n'uko gusoza kwawe ubundi abantu benshi hari igihe bitwara basa nkaho bavuga bati FPR kugiriye nabi ushobora kuba Mr. Nice noneho ikakureka yenda ikakwirengagiza ariko ikintu kimwe njyewe nshobora kuvuga nshize amanga nuko uko n'ukwibeshya nta na rimwe ushobora kuba inshuti ya FPR na rimwe ngo kubera ko ngo noneho wacecetse yakugiriye nabi ntibibaho nta na rimwe ni ukuvuga ngo iyo faiblesse wayerekanye yenda nuko nta kindi baba basigaranye bakwambura cyane cyane ko bakwambuye n'ubuzima rimwe na rimwe ariko ibindi nabwo baba gucunze uratotezwa uguma uri ku mavi uguma witwa ko uri umwana cyangwa se uri mu gice cy'ibipinga cy'abantu barwanya cyangwa se banga ubwo butegetsi naho wagira gute uretse guceke ukavuga uti yenda nagiye ngiye mu isoko ndatashye wanjye ariko ntiwagira isoko rya leta baguha nta kimwe na kimwe gishoboka wavuga uti okay ubwo nacecetse noneho dore nanjye ibyo bangororeye ntibibaho bagenda babirya runono kugeza ubwo uzasigara wambaye busa urugero rwa hafi n'urugero rwa mirimo uriya mubyeyi ntiyigeze asakuza ntiyigeze avuga ntiyigeze atabaza yewe na mbere hose uretse mwamwumvaga gusa ariko bamutwaye ikibanza mwamwumvaga ari uko bamujyanye yagiye mu manza kujurira n'ibindi ntabwo yigeze ataka aboroga kugeza igihe bagezaho baza bamusenyeraho ibintu abona atarigeze ajya mu itangazamakuru atigeze ashyirijwe hejuru niba hari n'undi ubitekereza ko uburyo kudiringa na FPR ari ukuba Mr. Nice ni ukwibeshya nayo ubwayo noneho uvuga uti dore uwo wabikoze abigiramo arabihirirwamo ntawe nzi nta n'uzabaho kuko modus operandi ya RPF ni imwe kuva yabaho kandi n'uyu munsi biragaragara ko nta yindi nzira nabo ubwabo barimo ba minisitiri muri bumva iyo bagiye kuvuga ari nakabareba ari businge baba biproteja nta n'umwe ureba intere z'igihugu Tabita ndagira ngo nguwo umwanya nawe ugire komantere zawe zisoze ikiganiro usoza ariko ntabwo ikiganiro kiba gishoje ndavuga tutarumva ubutumwa bwa pasiteri
kuba Mr. Nice nkuko wari ubivuze muri bariya abantu ba FPR ni ukureba hafi cyane. FPR iragukoresha ikaguha ikakuzamura ikakugira icyo utari cyo. Nibo babariya batuma kujya kwica abandi ko baba bakugize bati wowe uri ikiniki nuko nawe uti mfashwe neza FPR ndi mu gatsiko njyewe sindi nk'abandi nk'abariya mbese nk'abariya banatanga ingero nk'abangaba abantu uko bakiriho baracyameze neza ariko baha igihe aba baba Mpuriki aba ba Tom Ndahiro mbese izi zavuvuzera za FPR bariya bo muri ibuka bo muri CNRG aba bose bagira ibitangaza nuko nabo bakigira ba Mr. Nice nyine icyo babategetse cyose bagakora bati ni mujye muri Amerika mujye kwica abanyarwanda bakaba baraje batanze twatumunyuza twatuzi Canada sinakubwira bakajagajaga reka za Burayi he Afurika yo barayimaze ariko amaherezo yabo bose FPR ihe n'urupfu na Bibiliya irabivuga ngo ibihembo by'ibyaha n'urupfu bigira ba Mr. Nice bakabakoresha mu mabi ariko iyo barangije bigenda bite nabo barabica reka mbaye example y'uyu musore uretse ko we ntazi mu buryo bamukoreshejemo uherutse kwica kuza kuvuga ati ni jyewe wishe umuntu baherutse kwica witwa George Rubangura ngira ngo mwumvise umusore bakoresheje araza buriya yenda bari bamubwiye bati wowe uri uwacu genda uvuga ibi sinzi mu buryo bamukoresheje iyo ni example no yantanze araza aravuga ati ni jyewe wishe George Rubangura aratanga temoignage y'ukuntu yamwishe ngira ngo mwarabikurikiye batese wamwishute twahuriye mu muryango nuko ndamuterura ndamusingira ese yari wenyine nuko ndamwica ese wari ufite intwaro ya ukumva ko ari ibintu nyine apapira bamupakiyemo abivuga na ariko ngo bwarakeye nawe baramwica iyo ni example noya FPR ikugira Mr. Nice ikakugira igitangaza ikaguha ayo mafaranga yarangiza ikakwica banyarwanda banyarwandakazi ni muve muri aya mabi FPR ikomeza kubakoresha muzabyishyura muzabibazwa niyo wowe waba warijanditse mu mabi ukagira gutyo ugahunga ukaza muri za Amerika ukaza za Canada ukajya hehe wenda ntihagire umuntu uzabikubaza ariko nkubwire amaraso arasama ibyo biganza byanyu murambura mukicisha abantu mukisiga ya maraso y'abanyarwanda bizatinda bishyire kera azabagaruka aho waba uri hose njyewe rero inama nababwira Ashire yagikomoje witse ikintu yavuze ati abantu dukwiriye kurangwa n'ubumuntu ngo u Rwanda twifuza muri iyi minsi iri imbere nyuma ya FPR turifuza u Rwanda rw'abanyarwanda barangwa n'ubumuntu nk'ubwo twumvise Rwigara yari afite muri za temoignage zatanzwe iyo ufite ubumuntu ugira ubuntu iyo ufite ubuntu uba ufite urukundo iyo ufite urukundo ntabwo ushaka kugirira undi muntu uwo ari we wese nabi ariko dufite igihugu kiyobowe na Satani n'abamarayika be abadayimoni abo rero nibo bagenda bakica abantu bakabamara abanyarwanda barabamaze barica uwo bashatse igihe bashakiye ariko bizabagaruka reka nsoze nsaba abanyarwanda ngo nibagire ubumuntu turifuza u Rwanda rw'abanyarwanda turifuza politike ishingiye ku bumuntu iyo politiki ishingiye ku bumuntu ni nayo dukoresha ni nayo dufite ni nayo dushaka kwimakaza muri muvuma yacu y'urunana arc turifuza kwimakaza no kuzashyiraho no gukangurira abanyarwanda ko ubuyobozi twifuza mu bihe biri imbere nyuma ya FPR nyuma ya Kagame n'agatsiko ke n'ubuyobozi n'abayobozi bazaba bafite ubumuntu kuko aya maraso amaze kuvushwa abanyarwanda yamaze kuzamuka agera ku mana muri bibiliya hari histoire y'abavandimwe babiri bicanye Kayini na Abeli umuvandimwe yica undi maze kumwica amaraso yarazamutse yaragiye atakira mu ijuru Imana ihamagara uwo muvandimwe wari umaze kwica murumuna we aramubwira ati murumuna wawe ari he amaraso ye yantakiye amaraso y'abanyarwanda yageze mu ijuru arimo arataka Imana irimo irumva amaraso y'abanyarwanda ataka rero bantu mukomeza gukoreshwa nako gatsiko kabicanye mugakomeza kwijandika muri aya mabi mugakomeza kugambana Jean Paul wakomoje ku muntu witwa Dr. Kayumba uri mugambanirwa bigaragarira amaso y'abanyarwanda bazana abantu ngo mukobwa ngo yaramufashe ibi bintu abanyarwanda turabirambiwe iri tekinika rya FPR dore kwita itanakizi no gutekinika byarayirangiranye byarayishiranye isigaye yizengurukaho rero namwe mukoreshwa mugakomeza gukoreshwa mugakomeza kuba ba Mr. Nice ibihembo by'ibyaha n'urupfu bazabica nibatanabica abanyarwanda tuzabibabaza rero ndagira ngo ndangize mbasaba kwambika ibi ni mureke abanyarwanda kazi gukomeza kuba bame muke ndamuke reka tugere ikirenge mu cy'abatubanjirije bishwe bazira ubusa nk'abarwigara batubwiye ibigwi byabo uburyo bafashaga impfubyi bafashaga abapfakazi bafashaga abababaye bahaga abantu bose batarobanuye akazi ariko ibyo byose barabirimbura bari abanzi b'igihugu aribo FPR abanzi b'abanyarwanda byose barabirimbura rero reka nikwizimba mu magambo Jean Paul ndagira ngo ntange kanonse gato niba munyemereye mbere ko ndangiza ndagira ngo mbabwire ko dufite ikiganiro cyari kimaze iminsi kitaza kubera impamvu itaduturutseho cy'umuntu ubumuntu mu bantu icyo ni ikiganiro nkunda gukora n'abagenzi banjye dukora ku cyumweru Jean Paul wagikomojeho ariko nange reka nongere nkibahamagarire turagifite kuri iki cyumweru kuri dimanche igiye kuza icyo kiganiro ni ikiganiro gihamagarira abababaye abaremerewe ku mutima kuza kubivuga burya ugira Imana agira umwumva kandi duhamagarira n'abanyarwanda kugira ubumuntu bakabumbura igipfunsi bagafasha abagenzi babo bababaye abababaye hanze aha ni benshi impunzi ziri mu nkambi ni nyinshi zibabaye nibyo twababwiraga duti reka turangwe n'ubumuntu ikiganiro ubumuntu mu bantu kiraje kuri iki cyumweru kigiye kuza mushonje muhishiwe murakoze
ndagira ngo cyabo twabanye muri iki cyiciro cya mbere ari Shire Jovin Bayingana ndetse nawe Tabita mbashimire ku gihe cyanyu kandi tuzongere mu minsi ya vuba hari byinshi yenda tuzongera kuganiraho nari ubwo nariho nganira na Pasteur Habimana Jean Claude navugaga uburyo nawe namubazaga bimwe nk'ibingibi twaganiriye uburyo FPR ubundi iyo igiye kwica umuntu haba ari mu icyo kintu cyo kuvuga ngo turamwikijije ni nuisance ni arajena ni mumureke tumwikize nkavuga ko kuri kazi imwe na zimwe hari aho byagiye bigaragara ko kuko iyo strategy yari ukuri yabaye successful kubera ko imiryango yabo yaracecetse, abandi inshuti ziraceceka zirica zirarumira, abandi bakajya kubira iyo bagashimira nyakubaha Perezida wa Repubulika n'ibindi, kandi bazi neza ko ari mu babahekuye. Byarabaye ku gihe cy'aba Kalisa, byarabaye Kalisa ubwo ndavuga Mupende wa Musoni, Protas bakadre bakomeye cyane bakaza bati yaramufashe kwiga yarangiza akamwambura ubuzima, ibyo ukavuga uti yamufashe none se shuri yarikoresheje iki, abo bantu ubuzi babayeho gute, abo bantu rero nibyo bari bategereje ko no muri famiye Rwigara yenda ko bizagenda. Ariko noneho nganira na Imana mvuga ni niba FPR yaravuga ati uyu nawe igihe cye kirageze reka tumwikize, eske baba koko ubu batabyicuza? Rwigara nkanjye ubwanjye sinari muzi, sinari nzi Facebook ye, sinari nzi Twitter ye, ntabwo nari nzi ikintu icyo ari cyo cyose uretse kumva amafaranga ye, nta kindi nari muzi wo mu Rwanda. Abari bamuzi bandi nabo yakoreshaga barabakoresha nabwo abo yakoreshaga abo yahembaga, ariko bamwe bamutahuraga muri ako kazi nta handi hantu yenda baramu cyangwa se abo basenganaga nk'uko mwagiye mubyumva. Ariko nyuma aho FPR yakoze ririya bara hari za Facebook yewe n'ejo bundi kuri 27 ama Facebook menshi yari hasharinga message za Rwigara Memorial, abandi bavuga nyine temonyaje zagiye zumvikana zavuzwe za Twitter account, yewe naramwumvise naha ngaha muri etazi ni muri Congre abadepite bavuga Rwigara imase aba famiye ifunzwe abo basenyeye business zaba seized, ibintu byinshi bitandukanye muri UN muri Prisoners of Conscience, CNN na BBC, Al Jazeera muri za platform Kagame bayirwa yirukankamo, ubu ugasanga ahubwo yamenyekanye cyane kurusha uko yarasanzwe azi mbere yuko FPR nyibaza. Rero mbwo nibazaga Habimana Jean-Claude Pasteur musanga muzi masengesho no mu isesengura mvuga ni eske niba koko baravuga ngo baramwikijije hari aho yagiye, nawe yashubije rero muri aya magambo.
Urakoze cyane Bwana Jean Paul, kangusuhuze nsuhuze n'abatumirwa muri iki kiganiro, kandi nsuhuze n'abanyarwanda bakurikiye iki kiganiro, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, mwese amahoro y'Imana abane namwe. Umbajije ikibazo cyiza, ariko mbere y'uko gisubiza reka nuko kinyibukije amagambo yo muri Bibiliya y'inkuru z'umugabo witwa Ahabu n'umugore we witwa Yezebeli. Ku kibazo cy'imyitwarire yabo kuri Naboti, ni amagambo cyangwa se ni inkuru dusanga mu bami ba mbere igice cya 21, tuhasanga inkuru z'umugabo witwa Naboti yari afite uruzabibu, cyangwa se wenda tubishyize mu Kinyarwanda cy'iki gihe yari afite umurima, yari afite isambu cyangwa ikibanza, yareka tuvuga isambu ya gakondo yarazwe na basekuruza be. Umwami Ahabu aza kuhareba arahifuza, nuko amateka ni maremare, ariko icyavuyemo nuko yahasabye Ahabu namine Ahabu yahasabye Naboti aranga, aravuga ati kirazira kandi kikazererezwa gutanga gakondo nahawe na basokuruza. Ubundi byashobora ko yashobora kubona isambi ariyo yose umwami, ariko ubundi cyitwaga gakondo y'umuntu ntago cyakorwagaho. Ariko Ahabu kubera kwishongora mu bwami bwe, burya abategetsi burya babaho cyangwa se abami bakabaho, ariko burya baratandukana burya muri mu miterere n'imico yabo, hari abashyiramo ubwiryo, hari aba bumva bafite ubutegetsi nyine mu Cyongereza bavuga power, n'ubushobozi kumva uri hejuru y'abantu bose. Hari abantu rero batazi kubyitwaramo, bamwe bagaragara nk'inkirabuheri batazi icyo kuyobora icyo ari cyo cyangwa se icyo bimaze guca bugufi no kuyobora neza. So hari abakoresha rero ingufu n'igitugu, Ahabu yari muri abo. Rero Ahabu urwo ruzabibu yararutwaye, ariko arutwara amaze kwica abanje kwica Naboti. uko byagenze nuko habayemo ufatanyacyaha umugore niwe wabimupangiye ari we Yezebeli ukuntu bazamenesha cyangwa bazahimbira ibyaha Naboti kugira ngo haboneke impamvu yo kumwica baramwishe rero bamukura muri iyo gakondo kubera ko ngo yari yasuzuguye umwami azize iki isambu yari afite uburenganzira isambu atibye yahawe nk'umurage ibi rero iyo tubigaruye mu buzima bwacu bw'abanyarwanda usanga ari yo nicyo gihe turimo ubutegetsi buriho uritwara nk'ubwa Ahabu na Yezebeli nuko mereye uko Ahabu yamereye Naboti niko na Perezida Kagame mu Rwanda n'umugore we bamereye abanyarwanda muri iki gihe kuko abanyarwanda murabizi barameneshwa abanyarwanda baricwa bakaburirwa irengero bakorerwa iyicarubozo barakandagirwa gahonyorwa abanyarwanda ntibemerewe kuvuga abanyarwanda ntibemerewe gucira ntibemerewe guhumeka abanyarwanda uwemeye kuvuga n'usingiza umuperezida uriho akamuramya akamugira imana uwo ni wemerewe kuvuga mu banyarwanda nta wemerewe kuvuga ibitagenda nta wemerewe kunenga ahubwo yemerewe gushima gusa ibyo rero ni ibibazo bikomeye cyane kandi natwe tubona ko ari ikibazo nubwo byatangiye ari amateka ibiri ariko biragaragara ko natwe ubuzima bw'icyo gihe aribwo turimo uyu munsi ingarutse yo gucyo warumbajije ubundi urupfu rwa Rwigara Imana imuhire ubwo ridashira Rwigara urabona ko uruhare runini mu byo yazize ubutunzi bwe azira ko yari umucikacumu azira ari no umunyarwanda ukunda igihugu ukunda abanyarwanda noneho ariko iyo uvuze gutyo ukunda igihugu ukunda abanyarwanda nuko hazamo no kuba uri ikirangirire uzwi n'abantu uvugwa n'abantu kuba popular mu gihugu hariya rero mu gihugu cyacu umuntu wemerewe kuvugwa umuntu wemerewe kuba popular ni umwe gusa ni Kagame nta wundi muntu aba ashaka mu maso ye cyangwa mu zuba cyane cyane noneho nka Rwigara we wari ufite n'ubushobozi yari afite amafaranga kandi uwo mutungo nk'uko tubihabwa n'ubuhamya bw'umuryango batubwira neza ko Rwigara yagize ikibazo akijyana na FPR ishaka kumutwara umutungo we kuva kera abimarana imyaka n'imyaniko kugeza noneho aho bamwamburiye ubuzima warubaje uti FPR se icyo yashakaga kuba bajenaga yavuyeho icyo cyo baryama bagasinzira ntabwo n'ibindi n'ikindi gihe twajyaga tubivugaho ntabwo bishoboka ko uretse ko na Bibiliya bivuga ko nta mahoro y'abanyabyaha nta nubwo rwose inzira ya FPR na Kagame bakoresha yo kwica abantu mu rwego rwo kubacecekesha mu rwego rwo kubikiza mu rwego rwo kugira ngo bumve ko badashaka kubabona mu maso ngo babone amahoro ayo mahoro ntago bayabona ahubwo ikibazo gikomeye ni uko igihe bashakiye amahoro kuba atayabonye nta na rimwe bashobora kurekeraho kwica kuko iriya ntago ari inzira itanga igisubizo cyangwa se igisubizo kirambye kuri FPR ahubwo ni inzira yongera abanzi ba FPR nuvuga ngo n'uwakundaga Kagame ku giti cye n'uwakundaga FPR n'uwayiyumvagamo niyo yashapfaga kubyemera akavuga ati reka rwose niryo shyaka ridari no mu gihugu uko bagenda bica abantu niko barushaho kubazinukwa nuvuga ngo Rwigara nawe yicwa hari abanyarwanda benshi bari muri FPR bafungutse amaso kubera yuko FPR amateka yayo abayazi bagenda bayamenya kubera ko bayibayemo no mu nzego zitandukanye bituma wenda bamenya byinshi ariko hari abantu mu gihugu bataze FPR n'amateka yayo bayubona gutya gusa kubera yuko yiraho nyine n'iryo shaka riri ku butegetsi abantu bagakurikira bakogeza baga kamera nk'abafana gusa ariko FPR abayizi banyirizinamo mu gihe yashingwaga mu gihe wenda n'ingabo zayo icyo gihe zateraga zitwaga RPA abagize n'uruhare muri izo ngabo bo bagenda bamenya amanyanga menshi yimbitse n'ubugome bwimbitse bucukumbuye buri inyuma y'ibyo byose tubona bishashagirana byambara neza batubeshya bakora ibyo bakora byose ariko Rwigara nawe yari ari mu bantu bashobora kumenya imikorere ya FPR n'ikigamijwe ntago ariyo wenyine washobora kuba yakwikanga avuga ati umurongo wabo twashyigikiye wari umeze gutya amaheme ya FPR yari ameze gutya none amahoro twashakaga ari hehe Rwigara nawe ntago yari umwana yarayibonaga ariko Rwigara we icyo yatandukanaga n'abanyapolitiki nuko atakoraga politiki we yaracuruzaga uciceka ko rero nako byateraga ikibazo FPR nuvuga ngo n'abanyarwanda bajya bamenya nibi bamenyere ko ngo twegwe tuvuga ngo ngo tuba turabanze ba FPR ariko n'abaciceka baba banze bayo kuko nabo baricwa bakaburirwa irengero FPR nta nshuti igira cyangwa se Kagame na FPR nta nshuti bafite biterwa n'inyungu n'ibyo bashaka naho kiriya gihugu cy'u Rwanda abashaka kuvuga ngo FPR yoboye u Rwanda ngo bagwe mu mutego wo kumva ko ngo ari mu nyungu z'abanyarwanda no ni inyungu z'abantu ku giti cyabo biyemeje kurimbura kubika no kunyaga ibyari biri mu gihugu cyose n'abanyagihugu bose bakaba batanga bakabatambaho n'ibyo bitambo ariko mu rwego rwo kugira ngo bo babeho babone ibyo basahura ibyo rero nibyo tufite muri iki gihe ntabwo rero FPR yigeze igira amahoro kuva yishe Rwigara ndetse n'abamubanjirije na nyuma yaho kandi uko twavuga babanje bakaregeya kuva yica Karegeya ntabwo Kagame yaragira amahoro FPR ntirongera kuba FPR iravugwa hirya no hino nta muntu utayizi nta utaza amahano bakorera mu bihugu by'amahanga nuvuga ngo ibyaha bakoreraga mu gihugu byarenze imipaka yabo noneho bakajya kubikora mu mahanga ibyo rero nabyo ni ibintu bidatanga isura nziza kuri FPR na Kagame ntagira amahoro ahubwo noneho abura amahoro kubera ko nubwo abayenye iyo bikora bavuga ngo ari byirengera ngo n'ingaruka ariko ugihona ukuntu batuma utwe bamaze kubazwa ibibazo by'abantu bishe na n'uyu munsi batarabasha gusobanura raporo z'umuryango w'abibumbye zirasohoka zivuga karengane k'abanyarwanda ndetse n'iyicarubozo rikwerwa abanyarwanda no guhohotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu harimo no kwicwa gufungwa no kurigizwa ibyo byose bibatesha umutwe ariko reka tuvuge noneho kuri iyi memorial yanyeretse ku nshuro ya gatandatu yanyeretse yuko umuryango nyarwanda urimo gushibuka hari imbuto zagaragaye cyangwa zirimo kugaragara nyakwigendera Rwigara yasize abibye noneho zirimo zirakura kubera yuko ubuhamya bwatangiwe muri memorial bwerekanye yuko yagiye neza abanyarwanda yabanye neza n'abanyarwanda yabibye imbuto y'urukundo nacyo gitambo cyonyine yatanze Rwigara twavuga yasigiye igihugu ni ukwitangira abanyarwanda akabaha urukundo akabereka umuco akabatoza gukundana no gukunda igihugu cyabo mu rwego rw'ubufatanye icyo ni ikintu gikomeye ikindi yabyongeragaho no guca bugufi agasenga Imana agashyigikira idini yasengeragamo agashyigikira n'abasengera muri iyo dini icyo ni ikintu gikomeye cyane ntabwo ari ibintu rero byashoboka kuboneka neza mu maso ya FPR yo irangwa n'umuco wo gusenya umuntu rero ushyira urukundo ubumwe ushyigikira amahoro ushaka ko abantu batera imbere ntabwo ibyo ngibyo Kagame na FPR babikunda icyo nicyo kigaruka kuri Ahabu na Yezebeli na Naboti yarishwe amaze kwishwa batwara uruzabibu ariko nta mahoro Ahabu yagize na Yezebeli kuko Imana yahise itanga ubutumwa cyangwa se yatumye abahanuzi ngo babwire Ahabu ko ahimbwa zirigatiye amaraso ya Naboti ari na himbwa zizarigatira amaraso ya Ahabu aha ibi bigaruka kuri rya jambo rivuga ngo guhora n'uko Imana aya maraso ya Rwigara, aya maraso yabamubanjirije, aya maraso yabamukurikiye arimo naya Kizito, aya maraso y'abanyarwanda barimo gupfa hirya no hino n'abandi bakiri mu bitabo ngo bagitekinika ukuntu bazabica no kuba bazabikiza. Reka tuvuge ko abantu bose FPL na Kagame abo badashaka bose bashobora kubica bakabamaraho, ariko nta gisubizo kirambye bashobora kubona. Njye mbona harimo esheke ikomeye cyane, kubera ko FPL imeze ya Kagame, ndavuga FPL ya Kagame, FPL ubwayo njye iyo nari nzi yarasenyutse, ntikibaho. Hasigaye ikintu cy'abaringa kiri mu bantu, kimeze nka groupe y'abantu bishyize hamwe gusa biyemeza gukora amabi no n'amahano, nta kindi kintu cyiza gihari. Bivuga yuko rero abo ngabo biyemeje gutegekesha inkota. Abantu bategekesha iyo nkota rero nagira mbabwire ijambo rimeze gutya ngo barimo batemye ishami bicayeho, ikisigaye ni ukurirangiza rigahanuka nabo bakajyana naryo. Kubera yuko ntabwo ushobora kuguma ku butegetsi, yego koko tuvuge ko ubutegetsi bwa FPL bwabayeho kubera ko habaye intambara, noneho bagafata ubutegetsi kubera imbunda. Yes, turabizi. Ubu baravuga bati dufite igisirikare, dufite ingabo nyinshi zishoboka n'ibikoresho, ariko ikibazo ni iki ngiki? Morali yari iri mu basirikare ba RPA nta bikoresho bihagije byari bihari, ariko hari hari morali, hari hari impamvu, hari hari urukundo, hari hari ubwitange mu bantu n'ishyaka. Ibiryo shyaka riracyahari? Ntari hari. Nuvuga ngo ushobora kugwiza ingabo ukagwiza ibikoresho, ariko hakaburamo impamvu y'umutima, abantu batishimye, abanyarwanda batishimye. Rwigara yari afite abakunzi, Rwigara afite umuryango. Umuryango we rero twaje kubona yuko muri memorial byerekanye yuko umuryango wa Rwigara atari abana n'umugore, ahubwo birenzaho, biragenda umuryango we uraguka. Umuryango wa Rwigara n'umuryango nyarwanda w'abahutu n'abatutsi, abantu bitabiriye memorial byagaragaye neza yuko bamukundaga kandi mu buryo bw'umutima. Umuryango rero wa Rwigara ni mugari cyane. FPL yari izi rero ko imwishe igiye kumucecekesha wabaje nanga cyangwa se wababangamiraga havuye, kimwe n'abandi bishwe nyuma. Ariko ntabwo bivuga yuko ikibazo kiba kirangiye, ahubwo njye mbona ari igihombo. FPL ni igihombo gikomeye yagize, yabuze umucuruzi ukomeye, yabuze umurwanashyaka n'umuterankunga wayo ukomeye, yabuze kandi n'abanyamuryango n'abayoboke. FPL yabuze abayoboke kubera urupfu rwa Rwigara. Hari abantu benshi bari mu murara wa FPL bamaze kubona yuko FPL ifite iyindi agenda, ifite ikindi ibwira abanyarwanda, ko ibeshya abanyarwanda kibakunda. Abanyarwanda barushijeho kuyibona, noneho n'abatarabibonaga barabibonye, n'abatarabyemeraga bashidikanya bagiye mu mucyo. Abanyarwanda bashobora kuba bari bamwe bari muri FPL kubera ko babona nta bundi buhungiro buhari, nta yandi mahitamo wenda babona kubera iyo nkoti bari kugakano. Ariko mu gihe gitoya umunsi inkoti izaba itagikora, mu gihe gitoya umunsi uwo nguwo ufashe inkota azaba atakibasha kuyifata, mu gihe gitoya ababicanyi azaba atagifite ububasha bwo kwica. Abanyarwanda bazabereka neza icyo batekerezaho. FPL rero ubwayo ifite umugambi wo kwisenya, Kagame wica utanga amabwiriza yo kwica abantu, kica Rwigara akajya gusenyera umuryango usigaye wa nyakwigendera, akanyaga akamenesha. Ntabwo ari ikintu kizamugwa amahoro, kuko nawe ubwe ntabwo azabaho imyaka irenze ijana. Ubu afite ingahe, asigaje ingahe? Hari nabo rivuga ngo yaranapfuye n'abamwifuriza urupfu n'iki, ariko ntabwo rwose hakwiye no kubaho rwose ikintu cyo kumwifuriza no gupfa, kuko gupfa ko zapfa ntago ari byo kwifuzwa abanyarwanda bavuga ngo hapfu wavutse twese uko turanga twese uko turiho nyine ko twaravutse tuzapfa ahubwo ikibazo tuzasiga nkuru kimusozi kwica rwigara uyu munsi wo kazapfa ejo bundi ubwo biba bikumariye iki ko nawe nimba gukora uyu mutesheje ukamwica akasiga ibintu kabitwara nawe ubwawe nupfase kuzabisiga kandi nawe bakabito bikaribwa n'abandi batabiroye ni imibare mike rero kugira nabi ubundi ni umushinga mubi kandi umushinga uhomba kuko ikintu kirimo nabonye gikomeye cyane nuko umuntu yibwira akabitwaye akamva akagiye kugwiza no kwinezeza ariko akabura amahoro muri byo nta kintu kibere nko gutunga uri umukitunzi uri umukire ariko ukaba udafite amahoro udasinzira ibirutwa no kwirira imboga n'ibishyimbo n'ikijumba kiraho mu gitamo mu cyaro ukiryamira ugasinzira kuko nabiri yari bivuga mu migani ngo uduke turimo ineza turuta buriya butunzi buri mu muvumo n'induru n'umuboroko n'impagarara ubutegetsi koko baravuga ngo buraryoha aba burimo nge ntabwo nagiyeho ariko ndabubona aba buriho ariko ubwo butegetsi nimba bunaryoha uwo buriho yagombye kumenya ko nabwo buzarangira nkunda kwibutsa abanyarwanda ngo bajye bibuka yuko inkoni ikubise mu cyewe irenze urugo bajye bibuka yuko aho bari ndavuga nka FPL na Kagame n'umuryango we bamenye ko hari abicaye n'intebe bicayeho hari abandi bayibanjirijwemo bagiye babanjirijeho uko bagiye barabizi kuturusha kuko nibo babizi neza uko babahiritse ku butegetsi ariko bagumye no kuzirikana nabo yuko igihe kizagera ubutegetsi bwabo bukavaho kuko ubwami bwo mu isi burahanguka kuba uri umutegetsi rero ukaryoherwa n'intebe y'ubutegetsi ariko ukibagirwa yuko ubwo butegetsi uzarangira nabyo ni ikibazo gikomeye cyane nacyo ni igihombo kubera yuko ubayeho kandi utamenya reka tuvuge ko noneho umuntu abizi kandi mubyirengagiza ariko se mukumva ko amaherezo azaba yaye buracya bukira amaherezo azaba yaye nuko rero kuko mutarimo musubira inyuma mubyiruka ahubwo murimo mujya imbere musaza barimo kwiye kumenya yuko inkota yanyu yo kwica abanyarwanda niyo mwazabica urusorongo miliyoni 12 zikasigara ari miliyoni 3 ntabwo bizakemura ikibazo ahubwo bizagwiza abanzi kuko abo bantu mwica bagira imiryango bakomokamo bagira n'ababakomokaho umunsi bashyize hamwe n'ubwo ari byo bakoresha kugira ngo badashyira hamwe umunsi bumvise ikibazo kimwe ko ari kimwe bakumva ko umwanzi w'igihugu ari umwe bakumva ko ikibazo cy'igihugu kiremereye ari amahoro make bafite bagahaguruka bakarwanira ako karengane bakakarwanya bakarwanira ubwo bumwe bakarwanira ayo mahoro ngo bayashake bayagereho kandi bibiliya nabyemere nategeka abantu basenga cyane ngo bakurikira amahoro bayashikire kandi ngo bahaguruke barwanye satani izabahunga ngo hanyuma begere imana izabegera umunsi abanyarwanda bavumbira ibanga ryo kwegera imana ikabegera bakirukana satani nayo ikabahunga muzamureye ko ikibazo kitazarangira ikintu rero nabonye muri memorial nuko umuryango wa Rwigara atari famiye ye yabamukomokaho n'umugore n'abana be gusa ahubwo umuryango ni mugari kindi byanyeretse yuko kwica umuntu ntago bizana igisubizo ahubwo bikurura ikibazo gikomeye kuruta icyo warafite na mbere yibwiraga ko kijije kuko nuwishe Kizito Mihigo uyu munsi wa none w'urubyiruko nyarwanda uko rutekereza ko rwafataga Kizito nuko babonye yicwa na leta ntushobora kumbwira ko leta yari imeze mbere yuko Kizito apfa na mbere niyo leta iriho uyu munsi kandi kiriya yindi ni nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo uko abanyarwanda barufata bayifata ntago babivuga ariko barabitekereza amajwi yabo ntiyumvikana kuko ntibabivuga ntibemerewe kuvuga ariko imitima yabo isobetse amaganya abanyarwanda urubyiruko rurananiwe urubyiruko rurarambiwe umuntu nka Kizito w'umuziranenge kuriya leta igatinyuka kamwica rwigara leta igatinyuka kamwica atarabaga muri no muri politiki kumva ngarabaje na kwera ubutunzi gusa kumva arabaje na kukunda abanyarwanda kuko akunda igihugu yitangiye ikindi narangizaho nuko sacrifice nk'intego ya memory twari dufite nicyo nshima Imana cyane kubwe iriya sacrifice ni ijambo ryakoreshejwe cyangwa ni teme yaje ari nk'Imana yishyizeho ko yaje mu gihe nyacyo abanyarwanda twibukijwe ukuntu tugomba kwitanga hakabaho sacrifice nta kindi dushobora kugira tutitanze abanyarwanda baguye kumenya ko uyu ni umuco w'ubutwari uba mu banyarwanda kandi benshi barawugira nuko akenshi ubu ngubu baba bamwe baranaberetse kubera impamvu zitandukanye harimo n'ubwoba baterwa n'inkota iba ari kugakwano buri munsi ariko biragaragara neza ko hari abatinyutse abasenga Imana bajya bavuga hari indirimbo ivuga ngo uwo abatinyutse ibyago byose ngo naza akurikira umwami Yesu ubu Yesu nawe twirirwa turirimba benshi bitirirwa bambaye amakaravate n'amakanzu hariya tujya tubona ngo abakuriye amadini bari aho ngaho akarengane kakaba mu rugumba nyarwanda abantu b'Imana bakarenganywa bakicwa bakanyagwa bitirirwa iryo zina ngo bantu ba Kristo ngo ni abakozi b'Imana bahagarariye ngo Kristo aho mu Rwanda bakaba nta n'umwe ushobora kuvuga ni ikibazo gikomeye cyane ariko nagira mbyibutse yuko gukurikira Kristo nabyo atari ikintu cyoroshye bisaba kwigomwa bisaba kwitanga bisaba kwiyima icyo ushaka ugakunda ibyo Imana ishaka ukareka ibyo kamere irarikira ni ukwigomwa ni ukwibabaza sacrifice dukwiye kumenya natwe ko tugomba kwitanga twitangira bagenzi bacu tugafatana urunana mu gihe inkoti turi kugakanu mu gihe hariho politiki y'amacakubiri mu gihe hariho ideoloji yo kutubiyemo amacakubiri n'urwango kandi tangwa n'abayobozi twese turabizi mu biravugwa mu buryo buri public tugomba kurwana ishyaka ryo gufatana urunana tugakundana tugashyigikirana tukarwanya ikibi tukarwanya umwanzi udutanya kuko umwanzi w'igihugu twamaze kubona ko numwe n'uyu turimo kwitwicira ababyeyi niyo urimo twicira ababyeyi abana niyo twicira urubyiruko na Kizito niyo nguyu urimo kutunyaga atumenera amaraso mu gihugu atuzanira umuvumo ku gihugu hejuru yuko ngafite nk'intebe y'ubutware ngo harya ngo ntango mitica igihe kirageze ngo u Rwanda rubone ingoma none itamena amaraso abanyapolitike bari hano hanze nabasaba rwose kandi mbasabira kwigira kuri izi memorial turimo kugira zikwiye kutubemo kuduhamo n'amasomo abanyapolitike bakamenya n'umurongo ndetse n'icyerekezo bashobora kwerekezamo igihugu mu gihe babashije kubona ubutegetsi cyangwa se bikabaha n'ikindi cyerekezo cy'umuvuno wo kugira ngo barebe ko barwanya ingoma ya Sekibi. Urakoze cyane rero Bwana Jean Paul nashima byinshi ariko ndashima Imana cyane nshimira n'abantu bose bari muri memorial abayitabiriye kandi nabatanze mu buhamya bwatugiriye umumaro cyane ngiye ubwanjye bwaranyubatse nongiye kumva rwigara ngiye nari nkiri mutoya sinigeze mbonana nawe gutyo mbona nkubone rwigara yarazwe na ba marume ariko yavugwaga neza yagiriraga neza kandi noneho tukabona n'abantu b'imirimo y'ibyo yakoze bavuga bati yangiriye umumaro mu gihe nk'iki n'iki yagize umumaro rero abanyarwanda turabizi ko yatugiriye umumaro kuko nimba hari n'abantu bari muri FPL iki gihe birata ko insinzi yabonetse muri 1994 hakaba hari n'abari muri urwo ruhande pe babyemera bari bakwiye kwishimira yuko na Rwigara yagize uruhare kugira ngo niyo nsinzi iboneke uretse babandi babaye abagabo gito n'indashima n'inyirabuhere Rwigara si na Paul yadusigiye umurage mwiza wo kwitanga kandi wo gukundana imbuto y'urukundo nabonye aricyo kintu gikomeye mu byo yakoze no mu byamuranze mu buzima bwe bwose kandi ikindi nabonye kiza nuko umurage yasigiye umuryango yasize kubera yuko nubwo bahuye n'ibitote byo kutotezwa gushikicwa ugasenyerwa ugafungwa ugashinyagurirwa ugatoka ukitwa amazina ariko byagaragaye neza yuko bizeye Imana biringira Imana bahagarara mu ijambo ry'Imana na n'uyu munsi bakomeza wa murunga w'urukundo baracyakunda abanyarwanda baracyakunda igihugu nubwo bakiboneyemo amahano ariko baracyakunda abanyarwanda baracyakunda igihugu ahubwo nkangure n'abanyarwanda bose ukunda uyu muryango wa Rwigara kuwushyigikira no kuwufata mu mugongo cyane ndetse n'abandi bapfakazi n'imfubyi ziri hirya no hino bamaze gupfakazwa n'ingoma ya Ahabu na Yezebeli hanyuma tugafatana urunana niyo utamugeraho umusengere umusabire umwereke Imana hanyuma najya mbibutse muri rusange twese twibuka yuko guhora ari uko Imana kuko mu ijuru hari Imana ihora ihoze murakoze rero cyane Imana ibahe umugisha n'icyo navuga ariko navuga ngo igihombo cyarabonetse kuri FPL kandi iracyahomba hanyuma kandi abana b'Imana Imana iracyakomeza kubegeranya nubwo arimo guca mu bigeragezo bikomeye ariko Imana iri ku murimo wayo guhindura igihugu murakoze ejo hazaza ni heza cyane
Yeah.